Ningahlala phansi bendi okanye iyobekwa kude ngene ndaza ndabona umzalwane umoya nabo bonke belapha eqongeni abahlobo endineminyaka emininzi ndibazi kulichamba ngokuqinisekileyo ukubabona belapha ngokuhlwanje ndiziva ngahlobo luthile ndimncinane ukuma apha ndize ndithethe nezinje izifundiswa zakwalizwi apha emva kwam kwaye mhlawumbi baya kundilungisa xa ndiphazama ndithemba njalo siyavuya kakhulu ngokuhlwanje ukuba sibe nothile umntu apha udade urose besisehla bendikunye nomzalwane ushos nomncedisi wakhe namhlanje kwisidlwana sasemini kwaza endleleni ehlayo umzalwane uwilliams wathi udade urose ebegula kakhulu saza sangena ukuze simbone nje umzuzwana saguqa waye ephethwe ngophezulu umkhuhlane egula kakhulu kwangamazwana nje omthandazo yaza inkosi yathetha nathi yaza yathi yena uza kuphiliswa yathi uyokube elapho ngomso kusihlwa batsho kwaye nanku apha ngokuhlwanje ehleli kanye apha injalo loo nto dade urose khawume ngeenyawo nje okomzuzwana uze baku sinombulelo kuyo inkosi ebekade elele ebhedini wathi usathana undibethe ndaphuma kwinto yonke ndiye ndeza apha ndaze ndonakalelwa yile hlobo luthile lwesifo somqala njalo njalo kodwa inkosi imkhuphile ngoko ke thina sonwabile sibulela kwethandekayo inkosi ngoku besinawo awona amnandi amathuba kwaye ngomso ngokuhlwa ngoku siwelela eRamada kwaye msani ukulibala ngoku ayisayi kuba lapha ngomso ebusuku iya kuba iseRamada kwaye inkomfa iqala kubusuku obulandelayo niza kundinyamezela obunye ubusuku obongeziweyo niyazi ke izolo ebusuku ndiphume kakhulu emlinganiselweni ngahlobo luthile ndizenzele esincinane esithembiso esokuba ngolokuqala enyakeni esokuba ndiza kuyiphungula le miyalezo yehle ukusuka kwezintathu okanye ezine ezintlanu iiyure ukuya mhlawumbi kumalunga namashumi amathathu okanye amane emizuzu kwaye njengokuba bendinixelele izolo ebusuku mfazi wam undincomile ngecawe wathi wenze kakuhle kakhulu ke ngoko kakade waza kwafuneka ndize izolo kusihlwa ndiyimoshe yabona kodwa ndithabathe amashumi amahlanu anesihlanu emizuzu endaweni yamashumi amathathu izolo kusihlwa sisehla ngokuhlwanje ubhili uthe uza kube uthetha ngantoni mna ndathi kuhle ndinamanqwakana ambalwa abhalweyo apha kunye nezithile izibhalo ndazi amanye awo yemine okanye emihlanu eyahlukeneyo imiyalezo ndathi ndiza kuva xa ndifika ezantsi phaya ze ndibone ukuba uqhubekani wathi uthembise ukuthandazela bonke abo bantu bagulayo mna ndathi ewe mhlekazi mangaphi amakhadi anawo wathi ngamakhulu amabini ndathi uza kuba ngcono ndiqalise kuwo ngokuhlwanje waza yena wathi ngoku ukhumbule ufumana nje ishumi elinesihlanu lemizuzu yokuthetha wathi inxenye yayo uyithathe izolo ebusuku uzawufuneka ndisikhawulezise andinjalo na kuhle sinithembisile ukuba siza kuthandazela abo bantu bebe namakhadi okuthandazela kwaye sibophelelekile kwisithembiso kakade asinako ukubabiza bonke ngale mica ndibe ndingenako nam nokubabiza bonke ngabanye ndibakhuphe kwisihlwele nangona umoya oyingcwele ebeya kundinika andinako nje tu ukumelana nokuyenza iya kundongamela nje kakhulu kwaye kodwa sonke siqhele nezo zinto siyazi ukuba uthixo usenguthixo asiyiyo loo nto ephilisayo yiloo nto yona eyakha nje ukhona ukusazisa ukuba sisebukhoneni bakhe siza kuthi ke ngokuhlwanje sithandazele bonke abo bantu bagulayo bonke kubo abo banamakhadi okuthandazela kuze bathandazelwe size ngomso ebusuku ngaphaya eRamada siza kuzama ukuba sikhuphe amanye size siqalise ukubathandazela phaya kuba ndisenabo noba ngomso ubusuku ngaye ndicinga ukuba ndinobunye ubusuku benkomfa mhlawumbi nesidlo sakusasa futhi uxhomekeke ekubeni izinto ziphuma kanjani kukho bathile omnye wezithethi ongazange afike ongekafiki okwangoku andicingi njalo umzalwane uHamburg okanye uCash Amburg ke mna ndiyayiphosa xa iyonke elo lelaa gama lesijamani ndiqikelela ukuba eso sisijamani ke hleze kufuneke ndimbambele njengokuba siyibiza njalo ngengalo ntetho ukwenzela yena ke besinethuba elimnandi enkosi makokunjalo kuni nonke ukuba kukho bathile bandwelweleyo apha ngokuhlwanje sivuya ngokuqinisekileyo ukuba nani ngaphakathi futhi siyathemba ukuba inkosi iza kunisikelela ndithandazela ukuba kungabikho nabaphi na abantu abagulayo esakhiweni xa siphuma ngokuhlwanje ukuba inkosi yethu yehle isemandleni ayo amakhulu ize iphilise bonke abagulayo nabanobulwelwe apha ngaxa lithile lidlulileyo ndandidla ngokuthatha abantu ndibangenise kudliwano-ndlebe olukhethekileyo ezinye zeemeko ezinzima ebesingenako ukudlula kuzo yaza yakhula ngokukhawuleza de yafikelela ekubeni inkosi yaqhubeka eyisikelela sade saba namakhulu amathathu okanye amane alindileyo baza ngoko abantu baqhubeka kuba bebeye balinde mhlawumbi kwelo lingako ixesha ubuya kufuneka ulinde mhlawumbi unyaka okanye imibini ukuze ube nako ukungena kuyo yabona nje phakathi kwemihlangano ukubathathela kwindliwano-ndlebe kwaye sasiye sihlale nje silindele enkosini ide yona isixelele nje nkqo umbandela akukho mathandabuzi ekuthini kukho abantu abahleli apha ngokuhlwanje ababekhe babakhona kwezo zikhethekileyo iindliwano-ndlebe ngakhona masenibona niphakamisa izandla zenu kwezikhethekileyo iindliwano-ndlebe ewe nanko ehleli ke nize nazi oko kunjalo size silindele nje ukubona ukuba inkosi iya kuthini na iya kuba yini na lambandela ndaza ndafuneka ndikuyeke oko apha ngaxesha lithile lidlulileyo ndaxelela ubhili ukuba asisayi kuba saba nazo kwakhona ezo zabucala iindliwano-ndlebe yabo ndisandula kudlula amashumi amabini anesihlanu kutshanje okwesibini ngaye ndisondele kuyeni kwityeli lesithathu kwaye ngokuya usiba mdala kutheni awusabi nako uye ngandlela ithile awusakwazi ukuqhubeka ngendlela owawukade usenza ngayo amanyathelo akho ayancipha uze kakade umzalwane umo akakazi kwanto ngaloo nto yena ndicinga ukuba singawo ithile malunga nobudala obulinganayo kodwa maninzi amanzi ehle ngomlambo susela wena nam nomzalwane ubrown seza apho kokuqala kunye nomzalwane uoutlaw nomzalwane ugashia nomzalwane ufula noba loo madoda angaba khona na apha ngokuhlwanje na umzalwane ugashia umzalwane ufula umzalwane u-outlaw ingaba bakhona phakamisani izandla zenu ukuba nikhona ewe nankuya umzalwane ufula ndiyakholwa ukuba ndiphazame umzalwane u-outlaw ngapha umzalwane ugashia ndiyakholwa noko ukuba uyishiyile iphoenix ndicinga ukuba kunjalo uyishiyile iphoenix kwaye ungaphaya ecalifornia kuhle ngokuqinisekileyo yayizimini ezimnani ndaye ndisakholelwa kwaloo myalezo mnye ndandinawo ngoko uyesu kristu nguye izolo namhlanje naphakade ndiqikelela ukuba oko kwakumalunga kuhle ubheke wayelusana kwakungumalunga neshumi elinesithoba leminyaka waye ngoku uyenkulu endala etyebileyo embi ntombi ehleli phaya ndaweni ithile eneshumi elinethoba leminyaka ubudala uphi bheki wedini uza kundifumana ngenxa yaloo nto ndikhumbula ndimfunqu ngengalo yam ngokuqinisekileyo ndingaba nomsebenzi ndisenza oko ngokuhlwanje ndiyakhumbula ngapha yakwibandla likamzalwane ugashia ngobunye ubusuku waye emncinane kakhulu ndaza ndathi sinomhlangano wezizwe ngezizwe ngokuhlwanje ndathi ndithetha namaspanish ndaza ndathi umfazi wam apha ungumjamani ndathi ndiyindoda yom-irish ndaza ndathi yona encinane intombi yam ilindiya ke lowo yayingubheki ke xa ndandiphuma ngumnyango wangasemva kwakukho encinane intombi yasemexico phandle phaya yathi mzalwane ubrenham ndathi ewe sithandwa ufuna ntoni yathi awucingi ukuba umntwana wakho ubukhanya ukuba angaba lindiya iinwele zakhe zimthubi uyazi
just an Indian in action.
Ndaza ndathi ulindiya njengezenzo kuhle sinombulelo wokuba siphinde sibe lapha ngokuhlwanje ngoku ngaphambi kokuba siye elizwini masiyeni kuye kuba yena ulilizwi xa ilizwi lenziwe labonakala lowo nguye ekuwe njengokuba sifumene izolo ngokuhlwa ku imbewu yokunganqinelani nikonwabele okuya inkosi inisikelele ndikonwabelwe ngokuqinisekileyo ukuzisa umyalezo kunu kwaye siyabona ukuba ziyintoni na imbewu ingaba kukho sicelo sikhethekileyo ngokuhlwanje kuthile nje ukukhethekileyo mhlawumbi abanye benu nonke nina niza kube nikulo mgca wokuthandazelwa yithani thixo yiba nenceba xa ndisiza kuthandazela yenza ukholo lwam unyuke ukuya kumelana nezimo baye kwaye mhlawumbi othile unomthandayo ogulayo kunye nokuthile awunakukhe uphakamise nje isandla sakho ukuze uthixo abe nokujonga ezantsi aze athi ngoku ukuba okuya anazi ukuba kundenza ndizive njani xana ndijonga phaya jonga nje isidingo esilapho bazalwane abangabalungiseleli kanijonge nje okuya niyabona ngoku ukuba yenza mna ndizive ngaloo ndlela imenzani uba wethu ukuqinisekileyo ngoku masithandazeni Yesu othandekayo sisondela ngoku kwitrone enkulu yenceba ngalo eli lonele konke igama kuba akukho gama limbi linikiweyo phakathi kwabantu esisindiswa ngalo kodwa leli gama lenkosi uYesu lodwa kwaye siza egameni lakhe futhi siyathandaza bawo wasezulwini ukuba wena uya kusamkela ngokuhlwanje njengabakholwayo abantwana bakho kwaye xolela ukungakholwa kwethu Nkosi kuncede ngokuhlwanje ukuba kwenzeke ukuba sikholwe ngokupheleleyo lonke ilizwi likaThixo ngokuhlwanje ukwenzela zonke izinto esiziswelele wena uyakwazi okuphantsi kwezi zandla ziphakanyisiweyo kukho ukugula ezinye zazo zisenokuba ziingxaki zasekhaya ezinye zazo ziingxaki zezimali abanye babo badiniwe mhlawumbi abanye bahlehlile abanye ngumoni nokuba sesiphi na isidingo wena awunalo olungaze lumelane nawe utshaba ke siyathandaza Nkosi ukuba ngokuhlwanje siyakuthi siqonde ukuba iintshaba zethu zonke ngazinye zoyisiwe nkqu nokufa ngokwako nokuba thina singaphezulu kwaboyisi kuye lowo wasithandayo wazinikela ngenxa yethu waze wasihlamba kwelakhe igazi siyathandaza Nkosi ukuba konke ukungakholwa konke ukuthandabuza konke ukuxakaniseka konke okungafaniyo noThixo kuya kubaleka kusuke kuthi ngokuhlwanje ukuze umoya oyingcwele ube nelungelo lokusebenza ezintliziyweni zethu wanga angathetha kuthi ngendlela eziyimfihlo wanga angathetha kuthi emandleni akhe wanga angavusa abo bafileyo ngokomoya abuyisele impilo kwabo bagulayo nabanobulwelwe aphakamise amadolo wabatyhafileyo ezidiniweyo izandla ezijingayo kwaye kungakungabakho ixesha lokuvuya kwanga kungavela ngokuhlwanje Nkosi ukushiya le ndawo kusiyiwa eRamada Inn ze kuqale enye yezakha zankulu iinkomva kwezakhe zabanjelwa kwesi sixeko Nkosi ngeli thuba sisendawonye siyathandaza wena uthe ukuba abantu ababizwa ngelam igama bayakuthi bazihlanganise ndawonye bathandaze ke ngoko ndiyakuva ndisezulwini thixo siyathandaza ukuba oku kuyakuba njalo ngokuhlwanje ngoku bawo njengokuba sifunda ilizwi akukho namnye unako ukulitolika kodwa nguwe wena uyitoliki yakho kwaye siyathandaza ukuba uya kusitolikela izinto esizifundayo ngokuhlwanje kuba sikucela kwelikayesu igama amen ngoku ukuba uninzi lwenu luthanda ukubhala phantsi izibhalo ezifundwa ngumlungiseleni kwaye ndingathanda ukuba ngokuhlwanje ukuba ninganako nityhile kwabase-efese ndaye bendithetha kwicawe edlulileyo kwabase-efese uhlobo incwadi kayoshua ebe ingabase-efese bendala itestamente nohlobo ebe iyincwadi yentlangulo ngalo kwaye intlangulo inamacala amabini ahlukeneyo ukuphuma entweni ukuze ungene entweni kuqala kufuneka uphume abanye abantu bafuna ukungena beze nehlabathi kunye nabo kodwa ufanelwe kukuba uphume ehlabathini ukuze ungene kuKristu Ufanele ukuba uphume ekungakholweni ukuze ungene elukholweni. Akuna kubakho nanye into endleleni yakho. Ukuze ngenene ube nolululo ukholo. Umelwe ukushiya ngokupheleleyo yonke into echasene nelizwi likaThixo ngemva ukuze ungene elukholweni. Kwaye leyo yayiyincwadi yabase-Efes yeTestamente endala uYoshua. Apho uMoses wayemele umthetho engena kusindisa naye. Kodwa lona ubabalo lalunako. Waye apha uYoshua uligama elinye njengoYesu. Yehova msindisi. Kwaye ngoku ke sifumanisa ukuba sifike kwamanye amaEfes. Kwenye iEfes. Ngoku phi kuba kwawethu engqondo amahlelo njalo njalo nakuzo zonke iinkqubo zethu zemfundo. Zifike kweyazo iJordan. Ngoko kufanele ke sibene Efes kwakhona. Simelwe kukuba neExodus ukuphumela phandle uze ke ungene ukwenzela uqhilo. Ngoku siza kufunda ngokuhlwanje ukusuka kwesesibini sahluko kwabaseEfes. Ndikuthethe nje oko ukuze nibe nokufika endaweni okanye nityhile kwisahluko. Nani. Kwaye nani unidlise ubomi ebenikade nifile ziziphoso nasisono. Nalapho kumaxesha adluleyo benifudula nihamba kuzo ngokwesimo seli hlabathi. Ngokomphathi wegunya lesibhakabhaka. Umoya lo usebenzayo ngoku kubantwana bokungeva. Esasifudula nathi sonke sincokola phakathi kwabo kumaxesha adlulileyo. Sisezinkanukweni zenyama, sizalisekisa umnqweno wenyama noweengcinga. Saye ngemvelo, sikwangabantwana bengqondo njengabanye abo. Kodwa, uThixo, osisityebi ngenceba, uthe ngenxa yothando lwakhe olukhulu, awasithanda ngalo. Noxa nje thina sasifile esonweni, yena wasidlisa ubomi ndawonye naye. Okanye wasidlisa ubomi ndawonye noKristu nisindiswe ngokubabalwa. Ndifuna ukucaphula phaya ambalwa okanye inxalenye yala vesi kodwa uThixo. UThixo osisityebi ngenceba. Ndifuna ukuba niqwalasele apha okomprofeti umpostile Xele uPaulos. Indlela akhankanya ngayo oku, uhlobo, nina unidlise ubomi yena, nebe nifudula nifile. Nina unidlise ubomi yena, nebe nifudula nifile. Nifele esonweni nakweziphoso, nihamba ngokwezinto zehlabathi, umnqweno wenyama, nizalisekisa umnqweno wengcinga. Wani, yintoni eyenze olu tshintsho? Niyabona, kwaye lubangelwe yintoni kususela kwixa ebenifile ukuya ekudlisweni ubomi. Ukudliswa ubomi kuthetha ukuthi wenziwe waphila. Kuye kwabakho utshintsho ukusuka ekufeni ukuya ebomini. Akukho yimbi, akukho nto yimbi enokwenzekela nawuphi na umntu enkulu kangako njengokumtshintsha asuke ekufeni aye ebomini. Indoda. Ukuba ibisifo emzimbeni, ibe nako ukuphiliswa emzimbeni, leyo ibiya kuba into enkulu. Kodwa, akukho nto inkulu kangako, njengokuba xa ibifile emoyeni, azi uThixo ayivusele ebomini. Benifudula, kumaxa adlulileyo, nifile, benifile. Nkulu nabaninzi apha ngokuhlwanje, ngaxa lithile, bangajonga emva, baze bazi ukuba benifile. Kodwa ngoku, utheni ningafana ngokuhlwanje, njengokuba beninjalo ngoku ya. Nifanelwe ukuba yiloo ndlela, kuba beningumoni. Kodwa uThixo, osisityebi ngenceba, yiyo le, yiyo loo nto. UThixo, owayesisityebi, zonke ezi zinto sasizizo, kodwa uThixo, owenza utshintsho kanye phaya. UThixo osisityebi ngenceba. Oh, ndiyivuyela kakhulu loo nto eyokuba yena ekubeni esisityebi ngenceba. Ukuba yena wayetyebe nje ngemali, ukuba yena wayetyebe nje ngezinto, nto leyo ayiyo. Kodwa eyona nto inkulu ukuba sisityebi ngenceba. Oh, leli njani ukuba likhulu elo igama. Uhlobo ebesifudula sifile, yaye besikhe sakuthetha ngobunye ubusuku ngendlela ukhozo omaluthi ngayo lufe. Nayo yonke into erhanqela mbewu yobomi emelwe kukuba ingafi nje kuphela. Kodwa ibole, ukuba ayithi ibole, ayinako ukuphila. Kwaye ukubola, ukupheliswa ngokugqibeleleyo, kungabikho tu. Saye, side sifikelele kwindawo apho ezethu imbono, nokwethu ukucinga, kumke ngokupheleleyo, kuze kubole, kuphele kuthi, ize imbewu yobomi iqalise ukuphila. Ngoku. Ngoku ndingasuke ndifake nje intwana yemfundiso apho, nendinga, ukuba awuyikholelwa yona, kulungile, oko kulunge nje, ndiyayikholwa. Ndiyakholwa ukuba umntu xa ezalwa kweli hlabathi, uba xa ulusana oluncinane, uzalelwa ehlabathini, ubungenakuze ube lapha ngaphandle kokuba ube ubukulwazi lwenxa engaphambili lukaThixo. Ngokuba yena akanasiphelo, kwaye wazi zonke izinto. Kwaye xa olwasana luncinane luzalelwa ehlabathini, kukho into ithile kwelo sana. Ukuba uyakuze abe nabo ubomi, kukho nto incinane ithile phaya phakathi kula mntwana ngoko. Athi eze kuyo, kamsinya okanye kamva, laa mbewu incinane iphakathi kuye. Ngoku, ukuba niyakuthi nithathe izibhalo, ziyidandalazisa ngokucacileyo loo nto. Ngoku, ukuba unobomi obungunaphakade ngokuhlwanje, ukuba sinobomi obungunaphakade, ke sasisoloko sinjalo, ngokuba lunye qha uhlobo lobomi obungunaphakade. Sasisoloko sinjalo, kwaye isizathu sokuba sibe sasinjalo ngokuba siyinxalenye kaThixo, kwaye uThixo ekuphela kwento engunaphakade. Kwaye njengokuba uMelkizedeki wathi wamkela izishumi kuAbraham, kwaze kwabalelwa kwisizukulwana sakhe uLevi, nowayesesesinqeni sika-Abraham, wahlawula izishumi kuba wayesesesinqeni sika-Abraham xa wathi wahlangana noMelkizedeki. Ndifuna ukuthetha ngaloo nto ngaphaya kwenye indawo ngenye intsasa. Ungubani lo Melkizedeki? Ngoku, qwalasela oko. Emva phaya, uThixo wayazi le nkwenkwe isehla isiza, yena wazazi zonke izinto. Ngoku, siyinxalenye kaThixo, nasoloko ninjalo. Aniyikhumbuli kuba nanikuphela nje isibonakaliso kuThixo. Nani sezingcingeni zakhe nje kuphela. Kwa igama elakho, ukuba lakhe lakuba kuyo incwadi yobomi, labekwa apho kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi. Wayekwazi oko wena wawukuko. Ndikuthetha nje oku, hayi ukuxubanisa imfundiso, kodwa ukuyolula ithi tye, ukuze sibe nako ukuchasela sisuke kolu valo noloyiko awuzazi ukuba ungubani. Anisayi kuba ngabo, kodwa ngoku ningoonyana bakaThixo. Yabona? Nanisoloko ningabo onyana bakaThixo. Yabona? Kuba xa uThixo wayenawe ezincingeni zakhe ekuqalekeni, umelwe kukuba ethile inxalenye yakho. Obakho ubomi obukuwe ngoku bumelwe kukuba babukuThixo ngaphambili phaya. Kahle, xa yena phambi kokuba yena abe nokubonakala apha emhlabeni, ngaphambi kokuba kubekho nantoni na, kodwa uThixo wena wawusesinye sezibonakaliso zakhe. Wayazi ukuba igama lakho laliya kuba ngubani na, walazi nebala leenwele owawuya kuba nazo. Yena wakwazi konke okumalunga nawe. Ukuphela kwento eyenzekayo kuxa wena ekubeni ungumoni, uninzi lwenu lunako ukudlelana nam kuyo le ncinci. Xa wawuse yinkwenkwana encinci okanye intombazanana encinci, ubuye uhambahambe ze kubekho ezithile izinto ebeziye nje, apho bezingasayi kubahlupha abanye abantwana. Kwakuye kubonakale ngathi kwakukho into ethile kuwe ekhalayo, kwakukho uThixo ndaweni ithile, kodwa noko wawusengumoni. Usakukhumbula oko ngokuqinisekileyo? Ngoku, yayiyintoni leyo? Yayisesiya sincinane isimo sobomi kuwe ngoko. Kwaza ke emva kwethuba weva ivangeli, mhlawumbi waya enkonzweni wachola oku nokuya, waze wemka usuka kwihlelo usiya kwihlelo. Kodwa ngenye imini ekubeni wena uyinqalenye kaThixo, kwafuneka ukuba ube yinqalenye yelizwi. Waza wakuba uve ilizwi, uyayazi apho usuke khona, wayazi intoni eyayiyinyaniso. Wawusoloko imbewu yayikuwe kwantlandlolo. Ilizwi labona ilizwi elalikuwe, elalilapho kwangaphambili kokusekwa kwehlabathi. Wabona ilizwi, waza wena weza kulo. Kufana nebali lam lokhozi elincinci, indlela ekwathi ngayo kwaqanduselwa ukhozi oluncinane phansi kwesikhukukazi. Waza umfo omncinane wahamba kunye neenkuku, yena isikhukukazi sililisela. Waza yena akakuqonda ukulilisela kwaso. Aza amancinci amantshontsho, ukudla kwawo kwakusehokweni, yena zange akuqonde oko indlela abanokuze benze ngalo loo nto. Kodwa wayekukho okuthile kuye okwakhangeleka kwahlukile koko la nkukhu yayikuko, ngoba ekuqalekeni yena waye elukhozi. Injalo loo nto. Ngenye imini weza unina emzingela, kwaza xa wathi weva okuya kukhwaza kokhozi kwakwahlukile ekuliliseleni kwesikhukukazi. Kwaye kuyiloo ndlela ngalo lonke elizelwe ngokutsha ikholwa, ungeva yonke imfundo yezengenkolo oyifunayo nako konke okwenziwe ngabantu kungangqinelani. Kodwa xa eliya lizwi lidanyaza phaya, ngoko kukho kuthile okubambelelayo, wena uza kulo. Nina benifudula nifile esonweni, obuya ubomi, uthe yena wanidlisa ubomi. Kumelwe kube kanti kukho ubomi phaya bokuvuselwa kubo kuqala. UThixo olwakhe lwangaphambili ulwazi, wazazi zonke izinto. Saye thina samiselwa ukuba sibe ngoonyana neentombi zikaThixo. Nina ebenifudula nifile esonweni neziphoso ebesikuzo sonke kumaxesha ethu adlulileyo, kodwa yena usivusile. Jonga uPaulus. Xa uPaulus wayengumkhulu umfundi wezenkolo, kodwa xa wathi wahlangana ubuso ngobuso neliya lizwi uYesu, ladlisa ubomi. Waye wabuyela ebomini ngokukhawuleza ngenxa yokuba wayemiselwe ukuba abe njalo. Yena waye eyinxalenye yelizwi, laza xa ilizwi libona ilizwi laye liyimvelo ya konke ukulilisela kwezikhukukazi ezikweziya zemvelo inkonzo. Akuzange kube namphumela kuye. Yena wayebone ilizwi laye liyinxalenye yakhe. Waye elukhozi, waye engeyiyo inkukhu, wayephakathi nje ehokweni kunye nazo, kodwa yena waye elukhozi indawo yokuqala. Ndeva elikwafana ibali, ndiyathemba livakali njengokunyemba inkolo, malunga nedada elincinane elathi lazalelwa phantsi kwesikhukukazi ngaxa lithile. Waye engenako ukuqonda umfo obhoxekileyo ngenkangeleko, umqakathi womfo, kwaye wayengaqondi into ngothuli nazo zonke bedlala ehokweni. Kodwa ngenye imini esidala esikhukukazi sakhokelela loo mantshontsho ngaphandle emva kwehoko, waza yena weva ivumba lamanzi. Yeka ke wagibiseleka ukuya kuloo manzi ngawona mendu wayenokuhamba ngawo. Kwakutheni? Wayengazanga angene echibini ngaphambili, wayengazanga abe semanzini ngaphambili, kodwa waye elidada indawo yokuqala. Ukuphela kwento awayemelwe kukuyenza kukuba abuyele kuye. Likwayiloo nto inye nekholwa. Kukho okuthile kulo okuthi xa ehlangana noThixo ubuso ngobuso uye abuyele kuye. Loo mbewu ikuye kwaye idliswa ubomi bethu. Oko kunjalo, kwaye uthi abhaphele kude ukusuka kwizinto zehlabathi ziye zibe zezifileyo kuye. Bethu, ndiyakhumbula sonke besinabo ubomi bethu kwixa elidlulileyo kwezo zinto zehlabathi. Kodwa uba sikhe sahlangana naleya yenene into, into ethile yasidlisa ubomi, imbewu encinane ebuyela ebomini, ngoko zonke izinto zehlabathi zabolela kanye phaya, asizange sibe namnqweno wazo kwakhona. Lo uzelwe nguThixo akenzi sono. Umnquli akuba ehlanjululi akasenasazela sasono, akasenawo umnqweno wesono. Umbuzo wesono udlule. Uba yinxalenye kaThixo uKristu. UKristu wafela ukuze ahlangule wena. Ngoku Inga nje, ngako konke engesaba kuko ukuba bekungekho ngenxa kaThixo. Kodwa uThixo kweyakhe etyebileyo inceba, indlela yena athe wasihlangula ngayo ngokuhlwanje. Ngesiphi ngokuhlwanje ukuba bekungekho ngenxa yekaThixo etyebileyo inceba phezu kwethu. Naxa lithile ihlabathi lalizele isono kangangokuba umntu wabangela ukonakala. Uze phezu komhlaba bada benza ukuba uThixo wasole ngokuba wathi wenza umntu. Intloko yonke yaba sesibolileyo isilonda umzimba wonke. Waza uThixo wasisola ngokuba ethe wenza umntu. Ke yena wathi ndiya kumtshabalalisa umntu endimdalileyo. Uya kubatshabalalisa ngenxa yokuba akasenakwanto kuphela nje imfumba yokonakala. Kwaye lonke uhlanga loluntu elwalutshayelwe lonke kwangelo xesha. Kodwa uThixo osisityebi ngenceba wayengenakuyeka omsulwa atshabalale kunye nonetyala. Waza yena wemka ukuya kwenza indlela ebonelelweyo kwabo bafuna ukungena, abo bathi bafuna ukwenza okulungileyo. Yena waye wenzela indlela yenceba abo babenqwenela inceba, waze walungisa umkhombe. Ngamanye amazwi, waye wafaka impiko kumakhozi akhe ukuze abe nako ukubhabhela ngaphezulu komgwebo aze angathoni kunye neenkukhu. Kodwa yena wenza indlela yokuqhesha ngemihla kaNowa. Oku kwamenza ukuba enze oko ukumenza ayibonelele kuba yena wayesisityebi ngenceba. Kodwa emva kokuba ethe wabonelela ngendlela ebantwini bazabona bayala. Ngoku isizathu sokuba bayale kungokuba akukho nto phakathi phaya yokuyamkela, akukho nto yakuyamkela. Umama wam wayedla ngokuthi awungeke ufumane igazi liphuma kwithenipu kuba akukho gazi kwithenipu. Ke ukuba akukho simo sabomi phakathi phaya sakuyamkela, ngoko ayingeke yona yamkelwe. Seso isizathu sokuba abaFarisi bakwazi ukujonga uYesu ebusweni baze bambize ngoBhelizebhubhe ngokuba kwakungekho nto kubo yakumamkela ngayo yena. Kodwa bonke abo ubawo andinike bona, yena watsho, bayakuza kum. Kukho ndlela ithile eza kuziswa ngayo. Usenokuthetha nabantu maxa wambi ezitratweni, uthethe nabo malunga neNkosi, baye bahleke kanye ebusweni bakho. Kulungile, sinelo ukuba siyenze loo nto nakanjani na. Kodwa mamela, akukho mntu unokuza kum engathanga ubawo wam amtsale kuqala. UThixo nguye ofanele enze ukutsala. Kumelwe ukuba kubekho ubomi, kwaye bonke abo yena andinike bona bayakuza kum. Yena wenza isibonelelo kwabo bafuna ukuhlangulwa. Yena wenza isibonelelo kwabo bafuna ukuphiliswa. Kwaye ngenxa yokuba yena enze oku, kumenza abe sisityebi ngenceba. Njengokuba yena wayesoloko esisityebi ngenceba, kufanele ibe njalo. Ukuba uthe wakwala oku, akusekho nto iseleyo kuphela ngumgwebo, ngoba isono simelwe kukugwetywa. UFaro xa wathi wangena elwandle njengomlinganisi, akubona ukuba naye angangena njengokuba enzile uMoses. UMoses nomkhosi wakhe kunye noFaro enomkhosi wakhe, bobabini babemelwe kukutshabalalela elwandle ngokwenkangeleko. Kodwa uThixo osisityebi ngenceba wathi wenza indlela yokuqhwesha kubantwana bamaHebhere. Kwakutheni? Ngoba babelandela emgcini wokusebenza, babelandela elizwini. Ngoku leyo kuphela kwendlela yokuzuza inceba, ukulandela imiyalelo athe uThixo wasinika ukuze siyilandele. Leyo kuphela kwendlela yena angabonisa ngayo inceba kuxa thina silandela oko yena athe masikwenze. Njengengxoxwana yangaxa lingekudala lidlulileyo kunye nomlungiseleli owathi, mna ndifundisa eyabapostile imfundiso kulo mhla, ndiyakholwa ukuba ndithethile ngayo kubusuku okanye obubini obudlulileyo kanye ngaxa lithile malunga nohlobo awathi ngalo wena uzama ukutofa kwesi sigaba eyabapostile imfundiso. Wathi isigaba sabapostile saphela kunye nabapostile. Ngaza ndambuza kuhle, ingaba uyalikholwa ilizwi? Yena wathi, ewe. Ndathi isityhilelo amashumi amabini anesibini shumi elinesibhozo sithi, ukuba nabani na oyakuthi athathe nelinye ilizwi elikhupha kule okanye ongeze nalinye ilizwi kuyo, hayi nje amabini amazwi, elinye ilizwi, athathe elinye ilwisi alikhuphe. Wathi, yayikholwa loo nto. Mna ndathi, ngoko, ndingakuxelela apho isigaba sabapostile sanikezelwa khona ezabapostile iintsikelelo zanikezelwa ebandleni. Ngoku, ndixelele apho uThixo wathi wayithatha ayikhupha ebandleni ngelizwi. Awunako ukuyenza, ayikho apho. Ndathi, ngoku khumbula ukuba uPetros ngomhla wePentecost waba ngumazisi wesigaba sabapostile. Waze wabaxelela bonke ukuba uqukani nize nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono zenu kwaye niyakwamkela isipho somoya oyingcwele. Kuba isithembiso sikuni nakubantwana benu kunye nakwabo bakulu nkqu nesosininzi iNkosi uThixo wethu aya kusibiza. Ngoku, ukuba wena ufuna ukumamela ukulilisela kwesehlelo elithile isikhukukazi uze uphile emva phaya kwizinto zehlabathi, ngoko kuyabonakala ukuba ukho undonakele. Ngoba elo lilizwi lowo sukuba ethanda makeze, kwaye ukuba unawo umnqweno umelwe kukuba uze. Kodwa ukuba awunawo umnqweno ke wena ukwimeko yodandatheko. Kodwa ukuba unawo umnqweno wokuza, yiza ulandele ekaThixo inkqubo, waye yena akakhe asilele ukuzalisekisa oko wakuthembisayo. Ndakha ndamtsha ngaye ngoku ndimdala, andizanga ndambona yena esilela kwelakhe ilizwi, ngoba yena angenza nantoni na, kodwa hayi ukusilela akangekhe asilele. UThixo akanakho, akukwaziki ukuba uThixo asilele aze abe usenguThixo, umelwe ukuze enze oko. Ngoku umkhosi kaFaro wazama ukulinganisa ubabona babengabizwanga futhi bengenabo obuya ubomi ukuya isithembiso sasinganikwanga uFaro, isithembiso sasinganikwanga yena eselizwe lesithembiso. Kwaye umlinganisi ozama ukulandela elenene ikholwa elibizelwe kokunjalo uyenza nje ukuba ibe yintlekisa. Ngulowo ke undonakele ngenkqubo yethu yenkolo namhlanje, ngabantu abaninzi abazama ukulinganisa umoya oyingcwele, abantu abaninzi abazama ukulinganisa ubhaptizo, abantu abaninzi abazama ukulinganisa isidaba sabapostile. Yeyamakholwa kwaye wona odwa. UThixo wenze indlela usisityebi ngenceba ukuze abakhe abantwana bangatshabalani, yena ubenzela indlela. Ngoku uFaro ezama ukuleqisa warhaxwa kwakuloo manzi manye athi asindisa uMoses neqela lakhe. Ngoku uMoses zange arhaxwe ngokuba uThixo usisityebi ngenceba kubo abo balandela indlela yakhe enikezelweyo. Amen. Niyakubona oko ndikutshoyo ukuba ngokuhlwanje abantu abangokholwayo kwimpiliso engcwele, abantu abangakholwayo kubhaptizo lukamoya oyingcwele, bangaze bamkele njani nakuphi na okunye. UThixo usisityebi ngenceba kwabo baya kuthi bamlandele bengalandeli mvumo nkolo kodwa emva kuThixo. UThixo lilizwi kwaye lona lenziwa inyama laze lahlala phakathi kwethu. Ngoku ukuze yena avelise ezinye izibonakaliso zikaThixo, umzimba uYesu wayengumzimba kaThixo isibonakaliso. UMoses wambona edlula umva wakhe, akukho mntu wakhe wabubona ubuso bakhe, kodwa ngoku siyambona yena, sikhangele kuye, simbona yena njengedini. Ngoku yabona yena waye esisibonakaliso sikaThixo sona siveziwe ilizwi, yiloo nto yena awaye yiyo. Kwaye xa naliphi na ikholwa lisiza kuThixo uye abe sisibonakaliso sikaThixo selizwi lakhe, usetyenziselwa ukubonakalisa ilizwi elithenjiselwe lo mhla. Yabona njalo lona uThixo osisityebi ngenceba akazange asishiye singenabungqini, yena utyebile ngenceba. Thina sifumanisa ngoku ukuba uThixo waba nenceba kakhulu kuMoses phaya koluya lwandle olufileyo phaya kulwandle olubomvu gqebe. Ngoko xa yena wathi apha kwi-Exodus 19:4 wathi, ndanithwalela kude ngamaphiko okhozi ndanizisa kum, wabathwala ngamaphiko okhozi ndanizisa kum. Kwakukho namanye amadoda esizikithini solwalwandle phaya nawo ezama ukulinganisa, kodwa intoni wabathwala ngamaphiko okhozi. Ngoku uThixo usoloko efanisa abaprofeti bakhe namakhozi, kwaye yayiyintoni uMoses waye engumthunywa wakhe. Baye belandela uMoses kwaye lawo yayingamaphiko okhosi ababethwelwe ngawo ngoba waye ephethe umyalezo kaThixo. Baye abantu belandela loo nto, babelandela uThixo njengokuba babelandela uMoses kunye nomyalezo wakhe wokukhululwa. Kwaye iBhayibhile yatsho ukuthi yena abazange batshabalale kunye nabo bangazange bakholwe ngoba uThixo wayesisityebi ngenceba kubo ngoba babelandela imithetho yakhe. UThixo ufuna silandele imithetho yakhe. Singathetha kwaloo nto inye ngoKhora nangoDathani kunye neqela labo labantu abangakholwayo njengokuba abathi bazama ukulinganisa, bazama ukuqhusheka nto ithile kwekaThixo inkqubo. Zange bayithande eyomntu omnye inkqubo, zange bayithande leyo kwafuneka nabo benayo into yokwenza. UKhora wathi, kutheni, maninzi amadoda angcwele kunawe Moses, uzenza ngathi nguwe wedwa unxweme olu okanye okuphela kwechebetyu enxwemeni xebe. Waza wathi, ndindiya, awufanelanga kwenza njalo, yaye maninzi amadoda apha. Wabe uMoses esazi ukuba wayeza kuweza abo bantwana abase kwelesithembiso ilizwe, ngoba isithembiso asasinikwe yena kwaye umelwe kukubathwalela kwelesithembiso ilizwe. Kwaye namhlanje uMoya oyingcwele ulapha ukuza kungqinela elikaThixo ilizwi, kwaye elo liphiko lokukhosi esimelwe kukukhwela kulo, hayi eyenziwe ngumntu imfundo yezenkolo, kodwa simelwe kukukhwela phezu kwamaphiko okhosi ukusinga ezweni lesithembiso. Kwaye apha babeza kufumana igquba leenkukhu ngaphandle phaya, Khora wacinga, uyazi, ukuze ndijikele ndilinganise olu khosi. Baye xa bathi benza, uThixo wathi, zahluleni kubo. Waze yena waliginya ihlabathi, bewaginya yonke into, yonke indalo, kodwa uThixo wayesisityebi ngenceba kwabo bazama ukulandela elakhe ilizwi. Rhoqo uThixo usisityebi ngenceba, uninzi lwabo lwaza ngapha ecaleni noMoses. Waze uThixo wavula umhlaba waginya ongakholwayo, yena ongakholwayo uya kusoloko etshabalala. Abo bangazange bakholwe nangona bathi baphuma baze bahamba ithutyana, kodwa bona uYesu wathi, bona bonke ngabanye bafile, ukufa kucela ukubhangisa, bona bafile. Khawucinge njengabo bathi baphuma bayibona imimangaliso kaThixo, basibona isandla esikhulu sikaThixo, bayonwabela imana. Baza baphumela phaya, baza bamamela indoda egama linguBileham eyathi yagqwetha indlela kaThixo ngemfundiso yayo ephikisana nelizwi. Sonke singabazalwana, ke masithi nje khe sihlangane ndawonye. Leyo yenye inkqubo yokuBileham evelayo namhlanje. Masihlanganeni sonke, ayisayi kusebenza. Masihambeni noKhosi uYehova uKhosi, ningamantshontsho okhosi. Bathathu kuphela abasindiswayo kwela qela lilonke, Moses, uKhalebu noYoshua. Bonke abanye batshabalalela entlango, uYesu watsho njalo kongcwele uYohane esesithandathu isahluko. UThixo ngenceba wayengenakubayeka batshabalale ngoba kunye nabo bangakholwayo. Bonke baye bafela kanye apho entlango kwaye bona bafile. UThixo wasindisa uMoses kunye namakholwa angamakhosi ngoba bona bathi balihlonipha ilizwi lakhe. Kwaye namhlanje sihlobo ekuphela kwendlela esinokuze sibe nokwamkela kuThixo, uThixo sisityebi ngenceba namhlanje, kodwa simelwe kukuba sihloniphe oko yena akuthethileyo ngayo. Awungeke nje uze uthabathe okuthethwe ngomnye umntu, umelwe kukuthabatha oko uThixo akuthethileyo. Wathi, lonke lomntu ilizwi malibe bubuxoki, lize elam libe yinyaniso. Namhlanje sixelelwa ukuba ukuphela kwento omawuyenze kwiindawo ezininzi ukuzibandakanya nebandla ube nemvumo nkolo okanye ukuthile okunjalo, okanye ucengceleze umthandazo, okanye ubeke igama lakho encwadini, okanye ufefe, okanye ubhaptizwe ngandlela ithile, okanye ukuthile okunjalo, yiloo nto yodwa omele kuyenza. Kodwa oko akuchanekanga. Ukuze ube luphuzi lukaThixo, umelwe kukuba ulandele ilizwi imihla ngemihla, umelwe kukuba uqhubeke udle ilizwi. Ngoku sibafumana emva kweli ityeli bembomba kwakhona, bebuthathaka elukholweni emva kokuba uThixo ebabonise inceba. Saye sibafumana bembombela uThixo, kwaye xa bathi benza njalo babesifa kukulunywa zinyoka. Kahle babefanele, ngokuqinisekileyo babekufanele. Nabani na onokuze aphazame elikaThixo ilizwi aze enze ezi zinto bazenzayo bona babekufanele ukufa. Yonke ngaminye yaloo minqweno yafanelwa kukufela entlanga. Kodwa xa bathi bagula kangangokuba nkqu nogqirha uMoses kunye namnye kubo wayenokwenza kwanto malunga nako, kwaye babesifa ngamawaka, kodwa uThixo osisityebi ngenceba yena wavula indlela yokuqhwesha kwabo babenokumkholelwa. Wayenzela unyango ngokuthi amise eyobhedu inyoka. UThixo weyakhe etyebileyo, uThixo wenza indlela yokuqhwesha ukuze abantwana bakhe abakholwayo baphiliswe. UThixo unomdla kuyo yonke into engahambi kakuhle, yonke into olindele kuyo. Nxa zonke zobomi uThixo unomdla kuwe. Wena ungumntwana wakhe, kwaye yena usisityebi ngenceba, yena ufuna ukukwenzela. Abantu baye bona kamva ngokuthi bathathe kwale nto inye awathi uThixo wabenzela ngayo isicamakushelo ngenyoka yobhedu, nto leyo yayimele isono esele sigwetyiwe. Bazabona basenza isithixo eso sipho, nako oko kwasisono futhi. UThixo akasayi kwabelana namntu ngozuko lwakhe. Ngenxa yoko asinako ukuba nababini, abathathu, abane oThixo, mnye qha uThixo. Yena akasayi kwabelana ngozuko lwakhe kunye nanye into engenye, yena unguThixo yedwa. Yabona ke, njengokuba abahedeni benoThixo abaninzi, thina sinokuphela koThixo, kwaye yena akasayi kwabelana ngozuko lwakhe naye namnye, engasayi kuze avumele nanye into ukuba ibe sisithixo phambi kwakhe. Nangona yena wayenze isicamakushelo ngenxa yabantu, kwaye sasililizwi likaThixo, sasichanekile, kodwa xa baqalisa ukusenza sibe sisithixo ngoko bathi bangena enkathazweni. Ngoku ikwayinto nje efanayo, ndiyacinga, eyenzekileyo kwizigaba zethu zebani. UThixo wasithumela umyalezo kaMartin Luther kunye nomyalezo wakhe uJohn Wesley owePentecost umyalezo. Kodwa senze ntoni ngawo? Into ekwafana naleyo bathi bayenza ngalaa nyoka yobhedu siyenze yaba sisithixo. Mna ndingowale, ndibe mna ndingowaleya. Niyabona, ningabento ethile, ningenako ukunyaniseka okudibanisele noloqobo lobuThixo unqulo lwelizwi. Kwenzeke ntoni? IBhayibhile, sixelelwe eBhayibhileni ukuba umprofeti wathabatha eso sithixo wasitshabalalisa. Haleluya! Esikudingayo namhlanje ngumprofeti oyakuthi atshabalalise isithixo samahlelo, athi acinge ukuba aya ezulwini ngokuba ethe azibandakanya namvumo nkolo ithile okanye ihlelo. Idinga ukutshatyalalisa ize ithiswe ilahlwe phakude. UThixo uzele inceba, usisityebi ngenceba. Kumhla apho sonke ngesikumbhuda ngobumnyama phandle phaya, kodwa uThixo osisityebi ngenceba usithumelele owenene woqobo umoya oyingcwele notoliko lwakhe buqu kuyo kanye apha esakhiweni mihla yonke ngokuhlwa. UThixo osisityebi ngenceba yakhe umangalisa kanjani ukumfumana enjalo? Ewe mhlekazi, ngoku konke ababecinga ukuba banakho ukukwenza yayikukuya nje kule nyoka okanye le nto incinane uThixo ayenze phandle phaya, enza uMoses ayenze aze ayixhome esibondeni, baze babe nokuphilisa ngaphandle kwako nakuphi na ukunyaniseka. Babesimanje bajonge kuyo, baze bafikelela ekuyenzeni isithixo, waza uThixo wathumela umprofeti ukuze ayitshabalalise. Ngoku bonke abo bathi bala ukujonga kulaa nyoka entlanga bathi batshabalala. Ngoku uThixo wenza indlela kodwa ukuba uyala ukujonga kuyo, ukuba uyakuthi uhlale ngaphesheya kwesitrato, ukuba uyakubambelela kwimvumonkolo ethile uze wale ukujonga ngqo elizwini ukuze ubone ukuba lichanekile na okanye hayi. Bonke abathi bala ukujonga baye batshabalala, waye uThixo ungongasoze atshintshe uThixo. Baye bonke abo bathi bala ukujonga baye batshabalala, kusenjalo nanamhlanje into efanayo. Baza abantu bona kamva kanye njengokuba basoloko besenza, baze benza isithixo ngayo bayenza yona yafumana bazama ukufumana impiliso ngaphandle kokunyaniseka, kwaye babe yinxalenye yento ethile nangendlela esenza ngayo namhlanje. Kwaye ngoku siyabona ngoko umahluko wayo wawu awathi uThixo yona yayisesilungileyo isicama kushelo, futhi ilolulungileyo uphawu lwaloo maxesha ngelo xesha yayilungile, kodwa yayimele ukuba ibe yeyeliya ixesha, ibe yeyolwahambo. Yiloo nto yodwa eyayiya kuyisebenza oluya uhambo. Nawo umyalezo awathi uMartin Luther wawuzisa owogwetyelwa wawusilungele esikaLuther esigaba wahamba kangako, ungcwaliso walusilungele esikaWesley isigaba wahamba kangako. Ngoko sifikile kwesakwipentekoste isigaba, nako ukubuyiselwa kwezipho kuyelunge kakhulu into yayilungile kuso isigaba, kodwa sihambela ngaphaya koko ngoku. Singaphaya koko ngokuqiniseke kanye njengokuba kukho ihlabathi, simelwe kukuba sibe ngaphaya kwale nto, ngoba senze into enye naleyo bayenzayo ngaphambili. Senze isithixo ngayo, ndingowale inkqubo yayo, ndingowaleya inkqubo yayo. UThixo uza kuthumela umntu othile oyakuthi ayivathele loo nto, ayikrazule ibe ziziqenga, aze angqinele elakhe ilizwi elizeleyo ilizwi.
Praise be to God.
Qaphela uzuko malibe kuThixo. Ngoku siyabona ukuba oko kuyinyaniso. UThixo sisityebi ngeyakhe inceba. Ngoko xa umprofeti wayitshabalalisayo le yabashiya bengenalo naluphi na uphawu lwempiliso olwesicama kushelo, ngoba isithixo sabo sasitshatyalalisiwe. Kodwa uThixo osisityebi ngenceba wabenzela olunye, kwaye yintoni awayenzayo leyo? Waye wagxobhagxobha amanzi echibini etempileni, lwaza uninzi lweza kwaye laphilisa ukuthi cakatha kula manzi. UYesu wehla weza kweli chibilinye, waze wabona indoda eyayilele apho isithuba senani leminyaka ilindele ukugxotshwagxotshwa kwamanzi. Yabona uThixo osisityebi ngenceba, nangona bathi bayenza isithixo laa nto, nangona kwafuneka ukuba umprofeti ayikrazule, uThixo wabenzela enye indlela, ngoba yena utyebile ngenceba, ufuna ukuba mabaphiliswe, waze wabenzela indlela yempiliso yabo. Ngoku ngoko ke oko kwaqhubeka, ihlabathi laye lisiba sesonweni ukuba sesonweni maxa onke, kwaze kugqibeleni ihlabathi laba sesonweni kangokuba uThixo ngewaye litshabalalisile. Wathi kuMalaki 4, hleze ndize ndiwubethe umhlaba ngesiqalekiso. Ngewaye yenzile loo nto, umbuzo nje. Kodwa ke uThixo isityebi ngenceba wathumela umsindisi uYesu Kristu, wathumela uYesu ukuba abe kuko kokubini umsindisi nomphilisi, kuba yena wathi njengoko uMoses wayiphakamisayo inyoka yobhedu entlango, ngokunjalo naye unyana womntu umelwe kokuphakanyiswa kusenzelwa kwaloo njongo inye. Yena isicama kushelo yiloo nto esinebango kuyo, akukho nto yimbi kodwa sisicama kushelo. Oko uYesu wakuthenga ngelakhe igazi yiloo nto esinebango kuyo. Yaza iBhayibhile yathi wahlatywa ngenxa yezikrexo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa, ubetho lokuba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe, siphiliswe ngemivumbo yakhe. Yiloo nto esinokuyibanga, ngoba yiloo nto isicama kushelo esisimeleyo esayimisela thina uThixo osisityebi ngenceba. Esi yayiza kuba sesanaphakade isicama kushelo, ngoba yena weza ngokwakhe, uThixo weza ngokwakhe ekwisimo senyama enesono ukuza kwenza esanaphakade isicama kushelo. Waza weva ubunzima esenyameni, waza wenza isicama kushelo, waze wabuya ekwisimo sika moya oyingcwele ukungqinela esasicama kushela apho kwakungeke nakubakho nyoka yabhedu okanye manzi agxotagxodiweyo ayenokuyenza iyonke yayikhombe kwesiya sigqibeleleyo isicama kushela uthixo esisityebi ngeyakhe inceba wakwenza oku ngoku namhlanje ekubeni lo ingumhla esiphila kuwo sihambe sadlula kwezi zigaba zebandla saze sacacisa yonke into okuyisusa kuleya izifundiswa zenkolo zethu zomhla zaphulukana kudala neliya icala layo zona zicacisa ngokuyichaselisa ukuyisa komnye othile umhla sigaba sithile sisesinye into ethile enye emva phaya kususela emandulo nempiliso engcwele yayisele imalunga nokucima sekunzima nokufumana ubane oyikholelwayo babehlekisa ngayo kungekho ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini adlulileyo bona babehlekisa ngayo amapentekoste wona avela achasela kuyo baqala kwimihla yangaphambili kodwa bachasela kuyo khangela benze kanjani ngoku bathe phithi bubuhlelo bebaleka elowa esiya kuzenzela imvumonkolo nokunjalo ngaphandleni endaweni yokwamkela ukukhanya njengokuba ukukhanya kungena baye bazenza umbutho bazenzela neemvumonkolo elowa ejikela ezenzela imfundiso aze ahlale kuloo mfundiso baza emva koko baba nokuninzi okukhutshiweyo ade umoya oyingcwele angabi nako ukungena ebandleni siphele nje zisiba zezinye izithixo njengenyoka yobhedu ijike yaba lunqulo zithixo elowo umfo esithi mna ndingowale ndibe mna ndingowaleya yayilunqulo zithixo obunjani ububi ebesikade sikubo ngexa lokugqibela kodwa uthixo esisityebi ngeyakhe inceba ubuyisele umoya oyingcwele phezu kwethu kwaye engqinela elakhe ilizwi ngokuhlwanje njengoko yena wathembisa ukuba uyakwenza njalo uthixo wathembisa ukuba yena uya kuzenza ezi zinto khangela oko wakwenzayo khangela koko wakwenzayo uhlobo ngoku esibona ngalo indlela awathi yena wathembisa isigaba ngasinye okuthile okuya kwenzeka saye sifumanisa ukuba kwenzeka kanye njengako oko yena wathi waya kukwenza ngokuba yena usisityebi ngeyakhe inceba ukuba asoloko enenceba yokuba azalisekise lonke ilizwi athe walithembisa umelwe kukuba akwenze kwaye rhoqo ukuze ahlale enguthixo usoloko yena ekwenza oku ilizwi lakhe lisoloko lizaliseka ngexesha lalo eyakhe imbewu awayityalayo emhlabeni yintoni yena awayenzayo wayibeka apha elizwini kwaye leyo yimbewu kwaye nangaliphi na ixesha isigaba sifika loo mbewu iyavuthwa luze ke uhlaziyo luvele kwaye yena wathembisa loo nto nayo ke yenza oko ngoku besingafanelwanga zezi zinto ngoku besingafanelwanga zezi zinto besingafanelwanga zezi ntsikelelo zikathixo ngokuba siye salandela emva kwezinto zehlabayo sahamba kwimpazamo kakhayeni ukhayeni esakha esihle isibingelelo kunye nentle inkonzo ade abeke neentyatyambo phezu kwazo abe ecinga ukuba yiloo nto kanye ebe iyiyo ibeyimfumba yama-apile okanye amapere okanye iirharinati okanye nokuba yayizintoni na ezathi zadliwa nguyisenonina emyezweni wase-edeni zaze zabakhuphisa waza ke wanikela ngazo ezibuyisela kuthixo waze uthixo wayichasa kodwa u-apile ngokukholo wanikela kuthixo elona lilungileyo idini kunokhayini kwaye namhlanje ibhayibhile ithe kuyuda ukuba bahambe ngendlela kakhayini batshabalalela ephikeni likakhora yabona bahambe ngendlela kakhayini besakha izibingelelo besakha amabandla amahlelo bewenza abe neentyatyambo emakhulu amalungu amaninzi ukudlula bonke abanye besamkela izinto nantoni na ezayo nethi ichume inyuke isihla okanye ukuxhawula kwezandla okanye babebhaptizwe ngendlela ethile okanye bathethe ngeelwimi okanye babaleke emgangathweni babeke amagama abo encwadini injalo loo nto baze emva koko bakutyhila eyenene inyaniso emayishunyayelwe baze bayikhanyele yona kungathini ukuba kube njalo qaphela onjani umbhodamo esasikuwo qaphela kwaye ibhayibhile ithe bazabona bemka ngendlela kabhileham futhi batshabalalela ephikeni likakhora. batshabalalela ephikeni. Yayiyintoni iphike likakora? Kutheni ucinga ukuba nguwe wedwa indoda engcwele? Kutheni ekaThixo sonke singcwele, yonke ibandla lilungile, wonke sonke masihlanganeni? Yiloo nto esimele ukuba siyayenza. Kulapho batshabalala khona leyo, kwaye besiyifanele ngenene, besikufanele ukuba yiloo nto. Kodwa uThixo osisityebi ngenceba wasinyula wasikhupha kulawo mbhodamo, waze wasibonisa loo nto ngaphambi kokuba loo nto ibethe apha. Usisityebi ngeyakhe inceba waze wasithumelela imvuselelo yempiliso engcwele kunye nokubuya kwakhona kwamandla kaThixo. Ngokwezembali, ayikho imvuselelo eyakha yema ngaphezu kweminyaka emithathu. Le imvuselelo iqhubeke ishumi elinesihlanu leminyaka ibikade iyimililo evuthayo jikelele ukujikeleza ihlabathi. Kutheni? Ukuba isifanele uThixo esisityebi ngeyakhe inceba, hayi kuba besiyinqwenele okanye kuba ebesifanele gxebe. Cinga nje ngoko ikwenzileyo. Ndicinga ngomnye woodade benu kanye apha ePhoenix nowaziwayo luninzi lwenu, unkosikazi Hetty Waldrop. Wayenomhlaza wentliziyo, waye esemgcini wokuthandazelwa phezulu apha xa umzalwane uMo kunye nam sasilapha okokuqala malunga neshumi elinantlanu ishumi elinesibhozo leminyaka edlulileyo. Kwaye wayesifa enomhlaza wentliziyo futhi ebemele ukuba sewafa kwakudala. Kodwa uThixo osisityebi ngenceba wathumela amandla akhe phezu kwakhe waze wasindisa ubomi bakhe. Kwaye uyaphila unanamhla uThixo osisityebi ngenceba. Indoda elilungu lebhunga engu-Upshaw ebalulekileyo indoda, icinga ukuba waye engumongameli okanye ukuthile wase-Baptist, i-Southern Baptist Convention ngaxesha lithile, okanye usekela mongameli okanye okuthile. Wayekwenze konke, wayeyindoda elungileyo, wakwenza konke akwaziyo ukwenza. Waya kubo bonke oogqirha, akukho mntu waba nakho ukumenzela nto. Wayebotshelelwe phantsi, abalungiseleli babemthandazele. Waye enegaloni ye-oli igalelwe entlokweni yakhe, intambiso yobahlukeneyo abalungiseleli bandawo zonke. Ngobunye ubusuku eLos Angeles, eCalifornia, yahamba ukuya epulpitini, jonge inqwaba yezitulo zamavili ziphantse ukuphinda kabini nakathathu ezi zihleli apho, konke ukuhla kunyuka ipasiji emva naphambili. Kwabe apho kubekwe umandlalo unentombazanana entsundu kuwo, encinane emnyama intombazana, naye umama wayo ehleli ngakuyo. Wabe umzalwane wam esondeza umgca wokuthandazela. Ndabe mna ndijongile ndingazi ukuba kuqhubeka ntoni, ndaze ndabona ugqirha enezoqokobhe lofudo izibhekisi esenza utyando kwintombazanana emnyama ngenxa yemeko yomqala, yaza yona yagogeka. Ndabe sendilaqaza ndacinga, uphi la mntwana apho akhoyo? Ndandingamboni. Emva kwethuba emazantsi qelele kungekho themba ethandekayo intombazanana emalunga nesixhenxe okanye isibhozo seminyaka ubudala yabe iza kugogeka ubomi bayo bonke. Wabe elapho umama wayo ezantsi phaya esemadolweni akhe ethandaza. Ndaza ndathi, lo gqirha wenze utyando kwintombazanana yakho. Ndatsho ndichaza, yena wathi, njalo loo nto mhlekazi. Ngoko wazama ukuzisa umntwana eqongeni, bamxelela ukuba angakwenzi oko. Babezama ukumthulisa azole malunga nexesha abaye babana ukumthulisa. Ndacinga uhle, siza kufumana ithuba lokumthandazela. Imizuzu embalwa mhlawumbi abantu abalapha babekhona ngoba busuku. Ngabe ndikhangele phezu kwesihlwele ndayibona loo ntombazana ihamba isehla ngokukhangeleka ngathi yindledlana enciphileyo inonodoli ezingalweni zayo ethuthuzela loo nodoli. Kungakhathaliseki nokuba kukangakanani na ugqirha athe wayeza kugogeka ubomi bakhe bonke, uthi osisityeli ngenceba wathoba umoya oyingcwele ombono, yaza laa ntombazana incinane yaphakama yaphuma apho. Yaza yona nomama wayo babambana ngezandla bahamba besehla ngalaa pasiji bedumisa uThixo. Qelele emva phaya kwakuhleli endala indoda, indoda elilungu lebhunga engu-Upshaw. Uninzi lwenu liyabazi ubungqina bakhe. Waye eyindoda elungileyo, wazama ubomi bakhe bonke, isithandathu samashumi anesithandathu seminyaka engenako esesidulweni samavili etshalelwa ebhedini, iintonga zokusimelela phantsi kweengalo zakhe awaye ehamba ngazo, engasayi kuba saphinda ahambe ngendlela yesiqhelo. Waye elapho ehleli khona ejonge kuloo nto, kwazange saquphe ndakhangela ndaza ndabona umbono. Nanku esiza ehamba esehla kunqumla phezu kwesasihlwele, ethobe intloko yakhe ehamba kakuhle njengaye nabani na. Ndandingazi ukuba yayingubani loo ndoda. Ngathi, kukho indoda ebekekileyo ehleli emva phaya, yathi yawa eqegwini xa yayiseyinkwenkwana encinci phezu kwe nqwanqwa lerhasi, yaza yenzakalisa umqolo wayo. Bagqobhoza imingxuma kumgangatho ukugcina uncancazelo xa abantu behamba ukuze lungabethi umqolo wakhe. Ngathi, uye waba yindoda ebekekileyo kwaye usaqhubeka esiba mkhulu, uhleli kwisangqa esikhulu kwiWhite House. Yaza le ndoda yeze yandixelela yathi, leyo yindoda elilungu lebhunga engu-Upshaw. Wakha wamva mna ndathi zange ndeva ngaye. Wabe ke ehambisa umbokwana wokongeza emva phaya, wabe bethetha emva naphambili. Ndaze ndaqalisa ukulaqaza aze ndayibona eseyikhulile yindoda elilungu lebhunga isisa ihamba ukuza ngakum embonweni igqibelele kwa isesiqhelweni kangangoko inokuba nako. UThixo osisityebi ngenceba wamrhola emkhupha waso situlo samavili, waze wahamba ngaphandle kwemisimelelo de kwaba yimini awafa ngayo. UThixo osisityebi ngenceba xa oogqirha besilele, xa inzululwazi isilele, xa yonke into engenye isilele. UThixo waba sisityebi ngenceba yindoda elilungu lebhunga engu-Upshaw. Ndicinga ngesiqu sam njengenkwenkwana yakudala, ndikhumbula njengo abantu bandibiza namhlanje umthi wabafazi. Isizathu kwakunjalo kungoba ndabona ukuninzi ukungakwazi ukuziphatha ebafazini xa ndandisengumntwana. Ndandibathile ndaye andisenzi njalo ngoku ngoba ndiyazi ukuba kukho nabalungileyo. Kodwa ndikhumbula uhlobo ekwakukubi ngayo beswele ukuziphatha. Ndaze nacinga bethu, andisayi kuze ndibe lapho abantu bakhoyo. Andinayo imfundo ke andisayi kufumana nayiphi na. Kwaye omncinane wakudala umntwana hleli phaya ndingena nehempe nedyasi yam iqhotyoshiwe kanje ngesipeliti ibe ishushu kakhulu. Waze utitshalakazi wathi, "William, awuthi yile dyasi uyinxibileyo?" Ndathi, "Hayi mam, ndibugotolarha." Waza wenza ukuba ndiye esitovini ndize ndifake iinkuni esitovini. Ndaze ndaphantse ngathi ndojiwe. Ndaza ndandingena hempe lonke elo xesha lonyaka liphela. Ndaze ndacinga ukuba ndingaze ndifumane imali ngaxa lithile endandingafumana encinane ndizifumanele umpu wohlobo lwamashumi amathathu. Ndingaphumela entshona apha ndihlale phandle apha ndize ndizingele ubomi bam bonke. Ndandingafuni kwanto yakwenza nabantu, hlale nje kude ngoba babengandithandi. Ndize ndizihlalele nje kude kubo. Kwaye lonke ixesha endandithi ndiye emazantsi edolophini ukuba khe ndithethe naye nabani na, ndibone bafo bathile esitratweni endibaziyo, bendiye ndithi, "Molo apho John, Jim, kunjani?" "Oh, molo." Yabona, babengafuni ukuthetha nam, bengafuni kwanto yakwenza nam ngenxa katata wam kunye nabo babesenza irhangqa. Ndibe mna ndingazange ndenze loo nto ngengeyonto ndiyenzileyo kwaye ngendaba lolaa hlobo. Kodwa ngoku ndithe kumfazi wam kungekudalanga udonga lwam luqatywe ngeyona mipu yodidi enokuthenga. Oh, kwaye ndicinga ngezo zindala zimdaka iimpahla ngokuhlwanje ndinezimbini okanye ezintathu iisuti ezilungileyo. Ndibe ndingenabahlobo kufuneka ndizimele endle phaya ukuze ndibe kude ebantwini. Yintoni undonakele? Ingaba kungenxa yohlobo endululo? Ingaba kungenxa yemfundo yam? Hayi, uThixo osisityebi ngenceba wandibona ndikweso simo waza yena wandisindisa. Ndikhumbula ndikhokelwa ngeengalo ndiyindoda eyimfama ndingaboni. Yonke into phambi kwam yayimfiliba, ndandiza kuba impama ubomi bam bonke. Kodwa uThixo osisityebi ngenceba wandibuyisela ukubona kwam. Ndinamashumi amahlanu anantlanu eminyaka ubudala ndaye ndisabona kakuhle. UThixo osisityebi ngenceba kuphela kwento endinokuyithetha. Ngelinye ilixa ibandla lalikade lingenandlela ibonelelweyo yempiliso, babe nayo kodwa bayala. Kodwa uThixo osisityebi ngenceba ubathumele isipho sempiliso engcwele. Lowo umoya oyingcwele phakathi kwethu ungqinela ilizwi nemiqondiso ilandele. UThixo osisityebi ngenceba, ndinamabini okanye amathathu amaphepha apha wemibhalo, kodwa andizukuzama ukusuka kuzo ngoba ndiyaqonda ukuba selisondele ixesha lokuqalisa umgca wokuthandazelwa. Kodwa uThixo osisityebi ngeyakhe inceba, uninzi lwenu apha ngobuhlanje oogqirha banijikile. Kukho abantu abahleli kwizitulo zamavili, mhlawumbi abasayi kuze baphume phaya, iyakuba ngumlibe belapho. Abanye babo begokeke ngendlela ezahlukeneyo, babe bengasukuze bengenakukwazi ukuphuma. Akukho ndlela yokuba bangaphuma. Kodwa uThixo osisityebi ngenceba yakhe ubonelele ngesicama kushelo. Musa ukusixhasa, samkele. Kukho amadoda phandle phaya anengxaki yentliziyo. Kukho abantu abanemihlaza ekungekho nto oogqirha bangayenzayo ngayo. Anyinathemba, akukho ncedo kweli hlabathi. Kodwa uThixo osisityebi ngeyakhe inceba uthobe umoya oyingcwele waye ulapha ngoku ukuza kungqinela ilizwi ukungqina ukuba yena nguye izolo namhlanje naphakade ngokuba kusifanele ngenxa yokuba uThixo usisityebi ngeyakhe inceba. Amen. Ngoku nguye lowo, nguye umntu, yiyo iNkosi uYesu. Akafanga kodwa yena uvukile kwabafileyo, yena udla ubomi naphakade, nguye izolo namhlanje naphakade. Usisityebi ngeyakhe inceba kanye njengokuba wayenjalo kumfazi owayenethombe legazi waze waqalisa ukunqumla isihlwele kwakungekho mathemba kuye. Oogqirha babenze konke ababenako ukukwenza. Waye enethombo legazi, wayesifa, waze wachukumisa ingubo yenkosi. UThixo osisityebi ngenceba wazamxelela ngemeko yakhe, waza yena waphiliswa kweli thombo legazi elincinci elingcolileyo eyenyukazi. Waye equleni ngenye imini ukuya kukha amanzi. Kungekho themba, waye echwethelwe ngaphandle kwezinye iintombi ukususwa ebantwini. Ubomi bakhe babungalunganga, waze wacinga, kunceda ntoni ukuba ndizame ikhuthiwe, akusekho nto iseleyo ngam. Kodwa wajonga kumi ngapha ecaleni okanye kuhleli ngasecaleni lequla, babe kukho indoda ihleli apho neyathi yona yamxelela zonke izinto awakha wazenza. UThixo osisityebi ngeyakhe inceba, la Thixo ukwamnye ngobuhlwantshi usenjalo ukuba sisityebi ngenceba yakhe, kwaye esenjengokuba wayenjalo ngaloo mihla. UThixo esisityebi, ndicinga ukuba sinamakhulu amabini amakhadi okuthandazelwa phandle apha okanye oko sithe sakukhwaza kumakhulu amabini. Siza kuwabiza ze sivumele abantu ukuba mabafole, siza kubathandazela. Kodwa phambi kokuba siyenze, okokuba kukhona abathile abaqalayo ukuza apha ukuba basuke kuzo zonke iinkolelo, lena ayisiyo inkolelo, ukubonakaliswa kwesithembiso sikaThixo. Ixhomekeke ekubeni wena ujonge entwenini. Akukho mandla emntwini nawuphi na, awekho amandla kuye nawuphi umntu. Kodwa thina njengamakholwa sinegunya, hayi amandla kodwa igunya. Umntu othile wandibuza kungekudala wathi, mzalwane uBrenham, uyakholwa ukuba unawo amandla okuyenza le nto? Mna ndathi andinawo kwamandla mna nakanye, kodwa ndinegunya. Yonke ikholwa linalo ukuba uyala ukulamkela, uyakuhlala kuloo ndawo ukuyo. Kodwa ukuba uyakulamkela, liyakwenza okungaphaya kobuninzi ngokuba uThixo usisityebi ngeyakhe inceba. Thatha ipolisa elincinci limi apha esitratweni, iimpahla zalo zijinga kwicala lalo libe libhitye kangako, ikepusi yenze iindlebe zalo zehla kukutsaleka, lize lihambe phaya apho iimoto zizazisehla ngeso sitrato ngeemayile ezimashumi mahlanu ngeeyure amakhulu amathathu amandla amahashi kwiinjini zazo, libe lingenawo nawokumisa ibhayisekile amandla. Injalo loo nto. Kodwa myeke avuthele njela mpempe aze aphakamise esasandla uze ubukele iziqhoboshi zitswini. Akanawo amandla kodwa unegunya. Sonke isixeko sisemva kwakhe. Naxa indoda okanye umfazi, andikhathali nokuba ukweyiphi imeko, unalo igunya likaThixo ngesithembiso. Ngoba yena etyebile futhi ethembise ukwenza okungaphaya kobuninzi. Ukuba uthi kule ntaba shenxa, ube ungathandabuzi entliziyweni yakho, kodwa ukholwe ukuba oko kuthethileyo kuza kwenzeka, ungakuzuza oko ukuthethileyo. Awunawo amandla kodwa unegunya. Kumbula xa wathi yena wandixelela emva phaya wathi uya kukwazi nokutyhila iimfihlo zeentliziyo kuba yena niyayikhumbula loo nto uninzi lwenu bantu basePhoenix wayithembisa oko yena akuthembisileyo yena uyakwenza. Ngoku kukho abanye kuni abangenawo amakhadi okuthandazela ngaphandle kwamathandabuzo. Bangaphi abagulayo babe bengenawo amakhadi okuthandazela? Phakamisani izandla zenu ukuqinisekileyo. Kulungile ukuba ufuna ukwazi, ayilogula ayingomandla kodwa ligunya lelizwi. Izinto endizenzayo nani niyakuzenza. UYesu wathembisa kuLuka 17:37 ukuba phambi nje kokuza kwakhe kuyakubakho ixesha elinjengelikaMose okanye uNowa xa babesidla besela kwaye besendiselana futhi bengazi kodwa kwayimini uNowa awangena ngayo emkhombeni. Wathi kuyakubakho elo xesha. Waza wathi futhi njengoko kwakunjalo ngemihla kaLothe, waza wathi oku kuya kwenzeka naloo mhla xa unyana womntu eya kutyhileka. Xa unyana womntu etyhileka ngemihla yokugqibela. Ngoku jonga oko yena uhlobo unyana womntu azityhile ngalo esemntwini wale ngelosi eyayingunyana womntu. Nangoku uAbraham wambiza Elohim waye engunyana womntu ezityhila phambi nje kokuba ihlabathi leentlanga litshiswe. Wayenza njani yena kwikholwa? Kwelizinzisayo ikholwa wathumela abashumayeli ababini behla ukuya kubashumayeza. Kodwa kwelenene ikholwa wema enomva wakhe ententeni waze wathi Abraham. Waye enguAbraham ngomhla imihla embalwa ngaphambili koko kodwa ngoku ungu-Abraham. Uphi umkakho uSara? Wathi usententeni emva kwakho. Wathi ndiza kusigcina isithembiso sam kuwe, ndiza kunindwendwela. Oh, uAbraham wayeneminyaka elikhulu ubudala, yena uSara enamashumi asithoba. Kodwa uthe esi sityebi ngenxeba wagcina esakhe isithembiso yazisa umntwana ngoba uThixo uzele inceba kwaye yena uzele inceba. Usisityebi ngenxeba uyasigcina esakhe isithembile. Qaphela enomva wakhe ubhekise ententeni. USara wahleka waze wathi zingathini ezi zinto ukubakho? Ndimdala, ndingayolelwa njani kunye nomyeni wam njengomfazana otshatileyo? Ngoba yena unekhulu leminyaka ubudala, ubudlelwane bethu bosapho sebunqumamile kuninzi lweminyaka edlulileyo. Ndingathini ukubakho le nto? Waze wahleka malunga nayo. Yaza ingelosi ene unyana womntu enomva wakhe ubhekise ententeni wathi kutheni uSara ehleka esithi zingabakho njani ezi zinto? Yayiyintoni yona uYesu wathi kongcwele uLuka 17:33 ukuba ngemihla enjengaloo mihla kaLothe isimo esifanayo phambi kokuba elentlanga ihlabathi litshiswe wathi unyana womntu yakuzityhila ngaloo mhla. Yena wenza isithembiso ukuba kuMalaki 4 yasithembisa ukuba yayiza kutsho umyalezo uza kuza noyakuthi ubuyisele abantu emva kulowawo qobo umyalezo wePentecost kwakunye naloo ntsikelelo inye ababe nayo ngomhla we. Iyintoni yona? Ilolu maphiko mabini ukhozi zombini entsha nendala iTestament iphaphazelisa izithembiso zayo ndaweninye ezikaThixo ukuzalisekisa oko izithembiso zeBhayibhile zathi iya kukwenza. Amen. UThixo esi sityebi ngenceba wayengenakuvumela abakhe abantu baphume nobu buhlelo butyebe ezimpahla ezinto zehlabathi esebandla laselawudike isigaba kodwa wayeyakwenza indlela yokuphuncula. Kholwani yiyo bantu, uThixo anisikelele. Amen. UThixo osisityebi ngenceba. Iinceba zikaThixo kuphela kwento endiyinqwenelayo. Hayi ubulungisa bakhe, hayi owakhe umthetho, kodwa inceba yakhe yiyo endibiza yona. Thixo, yiba nenceba kum. Sonke sinayo loo mvakalelo. Bendibukele kukho umfazi omncinane ohleli apha ekupheleni kwesitulo. Ingaba unalo ikhadi lokuthandazelwa apha, nenekazi? Awunalo? Mandikubonise ukuba uThixo usisityebi ngenceba. Ubukade uphakuzela ngenene apha mvanje bungenjalongo, kakubi kakhulu, kwaye namehlo akho aye esiba mandundu. Ayinjalongo loo nto, njalo kanye. Ngoku aza kutshintsha. uthi esisityebi ngenceba yakhe ngokukubuza ukuba uyakukholwa na ile nto. Ngoku awunalo ikhadi lokuthandazela, awunanto, kodwa awulidingi. Yabona, yinceba ethululwe phezu kwakho. Nako kuhleli omncinane kakhulu umfo apha ngaphambili enokungathi yi ehleli kanye ekuphumeni apha. Uhlutshwa liqhuma emzimbeni wakhe. Isandula ukuphuma apho utshanje, ingaba kunjalongo oko mhlekazi? Kunjalo, awazi ukuba liyintoni, uyaloyika. Kunjalo, libangelwe sisivubeko apho. Alizange unalo ikhadi lokuthandazela, awunalo kwakhadi lakuthandazela, awulidingi. Uthixo esi sityebi ngenceba yakhe. Oh, mzalwane dade, kholwa uThixo, musa ukumthandabuza, mkholwe yena. Ulungile oko. Naku kuhleli indoda engwevu isuti ifake izipeks. Jonga apho mhlekazi, uyakholwa na uThixo osisityebi ngeyakhe inceba? Uhleli apho ube uneqhubu, ingaba uyakholwa ukuba uThixo angalinyanga elo qhubu uze akuphilise? Uhleli kanye apho ekupheleni kwesihlalo ujonge kum, ukuba uyayikholwa eyokuba uThixo angaliphilisa elo qhubu, uThixo uyakukwenza oko ukuba uyakukwamkela. Uyayikholwa, uyakuyamkela. Kulungi, ungayifumana ukuba uyakuthi nje uyikhole, umana inceba. Ewe mhlekazi, nali nenekazi lihleli ekuphumeni apha, uhlutshwa kukutyhutyha kwegazi okucothayo emzimbeni wakhe. Kodwa ukuba uyakuthi akholwe, uThixo uya kumphilisa ukuba yena uyayikholwa. Uyakholwa ukuba uza kuyiphosa ukuqiniseke njengayo nantonini. Yiba nenceba, umthandazo wam. Ndilibona luzizi olalo mfazi. Nkosi kaIsrayeli, uyakholwa ukuba uThixo unako ukuphilisa oko kutyhutyha kucothayo? Ukuba unako, kwamkele. Amen. Kholwa nje. UThixo ulungile, akanjalongo yena, Stella. Ehe, njalo.
But God, in His mercy,
andizange ndambona lo mfazi ebomini bam. Kodwa uThixo kweyakhe inceba. Apha kuhleli omnye umfazi, ehleli kanye emva apha, kanye phaya ngemva ejonge ngqo kum. Yena naye unokutyhutyha ukucothayo okukokwakhe ebecinga ngako ngoko nje. Andizange ndambona lo mfazi ebomini bam. Ekubeni naye lo mfazi ebekwana loo nto inye, ndijonge, uyandikholelwa ukuba ndingokaThixo umprofeti okanye isicaka sakhe? Ukwanayo nengxaki yentliziyo? Ukuba oko kunjalo, phakamisa isandla sakho. Awusenayo ngoku. UThixo esi sityebi ngeyakhe inceba uyabonisa ukuba yena uyaphila apha esakhiweni ngokuhlwanje. UThixo esi sityebi ngenceba yakhe. Amen. Ingaba bakhona bangaphi abuni nabawileyo endingathi nime ngeenyawo zenu nithi, Thixo osisityebi ngenceba yakhe, yiba nenceba kum, yimani ngeenyawo zenu. Ndiza kunithandazela ukuba niyakholwa ukuba yenu ufuna nina nifuna inceba ngoku. UThixo akusikelele, Thixo akusikelele, Thixo akusikelele wena, wena. Wena uwileyo, yima ngeenyawo zakho, uThixo esisityebi kwinceba yakhe. Wena ngokuqinisekileyo, awudangalanga kangako kwesi simo uba ungade ungaboni ukuba esi sisithembiso seyure. Ngokuqinisekileyo, awubhijelekanga bubuhlelo kangako nakwezinye izinto ukuba ude ungaboni ukuba esi sesona sithembiso seyure. UThixo esisityebi ngenceba. Noba ibingubani na lo ebeye wema ngeenyawo, ndiza kuthandaza nje emzuzwini. Ndifuna ukuba uhambe uye kwelilungileyo elinevangeli epheleleyo ibandla, uze ubhaptize olobuKristu ubhaptize, uThixo akunike umoya oyingcwele. Ngaba ukhona omnye oya kuma ngeenyawo zakhe uze uthi, mna ndifuna ukukhunjulwa, Thixo encebeni yakho ndikhumbule, andikhange ndiphile njengoko kufanelekile. Mhlawumbi uThixo akusikelele, nenekazi, futhi uThixo akusikelele, Thixo akusikelele, Thixo akusikelele, Thixo akusikelele. Injalo loo nto, Thixo sisityebi ngenceba yakho, yiba nenceba kum, Thixo akusikelele dade. Ingaba ukhona bangaphi abanye abasekhoyo apha abathi, ndiyakuma ndifuna uThixo azi ukuba ndifuna inceba? andikhange ndiphile kakuhle ndiye ndaphila ngale indlela nangaleya indlela ndinyuke ndisihla kodwa ndifuna inceba yakhe uthixo akusikelele mzalwana omnye ongomnye othi thixo sisityebi ngenceba yakhe thixo akusikelele tata thixo akusikelele tata injalo loo nto uthixo sisityebi ngenceba yakhe thixo akusikelele nawe thixo akusikelele emva phaya uthixo uya kubona yima njengeenyawo zakho uthi ngaba kukho ukulunga ekwenzayo emzalwana ubrenham uqinisekileyo sukuma ubone ubungakanani bomahluko ebubo ukuba unyaniseke ngenene entliziyweni yakho uthixo sisityebi ngenceba akanamnqwe ngokuba kutshabalale nabani na kodwa ungabonke bangeza enguqukwini uthixo esisityebi ngenceba yakhe uthixo yiba nenceba kuthi ngoko bangaphi abaphakathi apha ngoku ababambe loo makhadi okuthandazela ebeyintoni u-A no-B andithi oo-A no-B bonke abantu abanekhadi lokuthandazelwa elingu-A yimani kweli cala azi amakhadi okuthandazelwa angoo-B baye kuma emveni kwabo andazi nokuba akukho balungiseleli na apha abangathanda ukundincedisa ukuba bakhona babe bethanda ukwenyuka ndingavuya ukuba nolweni uncedo apha kuba siya kuvuyela ukuthandaza sithandaze kunye nani lona ibhayibhile yatsho le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo ewe mhlekazi egameni lam bayakukhupha iidemoni bayakuthetha ngeelwimi ezintsha asiyenzanga loo nto ngenceba kathixo hayi thina kodwa uthixo osisityebi ngenceba ukuba aligcine elakhe ilizwi uthixo ngoku iitulo zamavili ukuba nifuna ukuzibeka zehle kanye apha ngaphambili siya kukubathandazela kanye apha kungabikho mfuneko yokuba zitsalwe zinyuswe ngaleya yonke leya ipaseji phaya bavumeleni kulungi mabeze kanye phezulu apha siya kuyithandazela ukuqinisekile sonke ngabanye kuthi uthixo esisityebi ngeyakhe inceba anyinako ke nime kwicala langakwisandla sasekunene ngoku okwemizuzwana ngabe mzalwana ubrown uze nani uza ngomso bendinethemba lokuba uya kuba lapha uphi umzalwane u-outlaw uphi umzalwane ufula abanye babantu babelapha phezulu nam xa nandiqala ukuza masibuye kwakhona ndisayikhumbula le yohlobo lwakudala imigce yokuthandazela xa sasidla ngokuma phaya nide kufuneke nindibambe kwelinye icala omnye abambe kwelinye ndandiye ndibe buthathaka kakhulu bangaphi abakhe babakuzo kuyo imihlangano emva ekuqalekeni jongani apho niyakhumbula emva phaya ndandixelela ukuba inkosi uyesu yandixelela ukuba ndinganyaniseka ukuba ezi zinto zingenzeka ingaba kunjalo asizange sibe nako okunjalo ngalaa mihla kodwa yenzeka ngokuba uthixo usisityebi ngeyakhe inceba abethembekile kwesakhe isithembile amen ndizama ukuyeka yaye andikwazi amen makadunyiswe uthixo halleluya ow ndivuyela ukuba ngomnye wabo amen obe kukho abantu phantse yonke indawo abantliziyo zabo bonke zivuthayo ngumlilo owehla ngepentekost owabacoca wabenza bahlambuluka ow uyavutha ngoku phakathi kweyam intliziyo ow uzuko kwelakhe igama ndivuyiswa kukuba ndibe nokuthi ndingomnye wabo ow mna udwayinge losizana ihlwempu elimfamekileyo lodwayinge njengokuba ndandinjalo kodwa ngoku ngeyakhe inceba eyakhe ityebileyo inceba ndiyabubona ubukumkani bukathixo buvelile amen mihle kanjani eyakhe imiyalelo yima kanye ngapha mzalwane wam ngentonga yakho ukuba awunako ukusukuma kulungile yima kanye apha siza kwehlela kanye ezantsi size kukuthandazela ngoku vumelani oo-A noo-B bamakhadi okuthandazela bafole ngaphaya kweli yayicala kwaye siza kubathandazela bazalwane abangabalungiseleli nina ngokuqinisekileyo uba niyakholwa ekubekweni izandla kwabagulayo izani kanye apha nime nam kweli qoma siza kuthandazela abagulayo ngoku nina bantu bemi kulamca ukuba ningakholwa ukuba ubukhona bukathixo bulapha ukuba umoya oyingcwele uphakathi kwethu ngoku esenza njengqo oko wathi yena uya kukwenza ukuba bendinamandla okuniphilisa bendiya kuyenza ngokuqinisekileyo ukuba bendinayo nayiphi na indlela yokuniphilisa bendiya kukwenza ngokuqinisekileyo andinayo ndi uthixo unikeze ngesipho esincinane andikho kangako ekubeni ngumshumayeli andinamfundo yaneleyo yokuba ndifanelwe kukuba ngumshumayeli oko kubizwa umshumayeli kule mihla Xa amava kumele abe ngawemfundo yenkolo, abe emelwe ukuba nesithile isidanga sobugqirha, nanjalo njalo. Andinakuba ngofanelekileyo ngako okuya. Kodwa uThixo eyibona intliziyo yam futhi esazi ukuba ndifuna ukumenzela okuthile yena. Ndifuna ukuyivuyela. Indoda yathi kum ngenye imini, yathi, ndicinga ukuba wena uyindoda nje elungileyo, Mnumzana uBrenham. Kodwa ndikholwa kukuba uphosise ngokunyanisekileyo, uphume wonke ngaphandle kwentanga. Ingaba uyazi ukuba uya kugwetywa ekugqibeleni? Yaze mna ndathi, jonga, ndifuna ukukuxelela okuthile. Ndiza kuthi ukuba wena ubuchanile, masitsho nje ngenxa yempikiswano. Ukuba mna ndiyiphosile, nto leyo andikholwa ukuba ndinjalo. Kodwa ukuba bendiyiphosile, ndibe ndisazi ngoku ukuba bendiza kuphila de ndibe nekhulu leminyaka obudala, abe yena eza kundigweba ekupheleni kwendlela. Andixelele ukuba wena awufanelwanga kukungena kwelam izulu, William Branham. Uma uye esithokothokweni sobumnyama. Uyazi intoni, bendiya kukumkhonza yena zonke iintsuku zobomi bam de ndiye nakanjani. Kuba ndamkele okuninzi kwezakhe ezingasetyenzelwanga intsikelelo, wade yena waba ngaphezulu kobomi kum. Yena uyinto yonke konke ndikuko, konke ndingaze ndithembe ukuba ndibe kuko, ndikuzuze kuvela kolwakhe ubabalo nenceba. Ndandiludwayinge, ndilusizana, uhlwempu, imfama. Kodwa ngobabalo, yena undiphilisile. Ndaye ndommelele ndisempilweni ngenxa yobabalo lukaThixo. Amehlo am abona kakuhle. Ndinokutya isiselo, ndinako nakuphi na endikudingayo. Yena akazange athembise ukubonelela iimfuno zam, izidingo zam. Kwaye ukuba ndithenda lahlo ngaloo mini, ndibe ndisazi, andiboni apho ndinokuba khona. Kodwa ukuba bendisazi ukuba ndiyiphosile, abe uThixo endikhethele ukuba ndiyiphose, bendiya kufuna ukuhlala ndiyiphosile ngenxa yokuba ndifuna ukwenza eyakhe intando. Olu ndimthanda de ndifune eyakhe intando yenzeke. Ngoku yintetho enkulu leyo, kodwa ndithemba ukuba niyifumana ngendlela ngomoya endiyithethe kuwo. Yabona, ndifuna ukwenza eyakhe intando. Ndimcela yena into ngathuba lithile, yena ahlunguzelise intloko yakhe. Hayi, ndivuya kakhulu malunga naloo nto njengokuba bendinokuba nako ukuba ebethe ewe. Ngoba simelwe kusoloko sicela eyakho intando mayenziwe. Abakhe ohayi banjenge ukuba leyo intando yakhe yona nje ingcono kakhulu kuno ewe bakhe ukuba yintando yakhe ukwenza oko. Kuxa umthanda nyani yena. Amen. Ndifumana ukuba ndithethe ngaye, andikwazi nje tu kupheza. Oh, yena uyinene kangako kum. Sihlobo, yena ukuko konke ndikuko, konke ndingaze ndibe kuko, konke ndingaze ndilindele ukuba kuko, uzinziswe kuKristu Yesu, ilizwi lakhe. Ndinombulelo ngokuhlwanje ngengqina likamoya oyingcwele. Ngawo umyalezo, ndiyazi senokuba abathile basenokungavumelani nawo, kodwa njengokuba bendinixelele, ndibophelelekile kumyalezo. Umqondiso uphumile, kwaye uThixo akawuthumeli umqondiso nje ukubonisa ukuba yena unguThixo. Umyalezo, izwi, soloko lilandela umqondiso. Nabani na uyakwazi oko. UYesu weza nemiqondiso nezimanga. Yena waye eyebalulekileyo indoda xa wayesenza imiqondiso nezimanga. Kodwa xa waqalisa ukuhlala phantsi aze aqalise ukuzisa umyalezo, mna noba owam sibani, oh bethu, oko wakuphosakele kubo. Yabona, kodwa izwi lalifanele ukulandela umqondiso. UMoses wanikwa imiqondiso emibini, kwaye umqondiso ngamnye wawunezwi, injalo loo nto. Ndashumayela ngayo apha ngaxa lithile lidlulileyo kwenye indawo kwi-izwi lomqondiso. Kumelwe ukuba nezwi lomqondiso luthixo usoloko kuyiloo ndlela. Ukuba ayinjalongo, ayiveli kuThixo. Ukuba umntu uthi eze noluqengqileyo olungaqhelekanga olungiselelo olufumaneka eBhayibhileni luyinyaniso, ize loo ndoda ihlale kanye kuleyo indala yehlelo imfundiso libala ngayo. Akukho nto kuyo, uThixo akayenzi into enjalo. Loo nto leyo iyimana ebolileyo enemibungu kuyo, okanye onojubalala, okanye nantoni na ofuna ukuyibiza ngayo, kusuka kumashumi amahlanu eminyaka edlulayo besaqhubeka bezama ukutya laa mana indala yehla kudala kwiminyaka eyadlulayo. Nabantwana bakaSirayeli eluhambeni lwabo entsha imana yehla qho ebusuku, injalo loo nto wawungenako ukuyigcinela ingomso. asiphili ngokwesigaba esithile esidlulileyo. Sidla emtsha imana ehlaziyekileyo, imana ephuma ezulwini kolwethu uhambo njengokuba siqhubeka. Masithobeni iintloko zethu ngoku. NgoSithixo, wena uyinene kakhulu, obakho ubukho. Ndicinga ngobabalo, Nkosi, thina sikubonile nje wena usenza okuninzi. Sikuvile uthetha ngeelwimi, sakubona uzitolika ngabantu bakho. Oh Thixo, ukukubona uphilise abagulayo, uvula amehlo abazimfama, usenza iziqhwala zihambe, izithulu zive, izimumu zithethe. Onjani ukuba namandla onke uThixo wena onguye? Kwaye ngoko ukubona ukuba uthembise oku ngemihle yokugqibela. Nangona sinokuninzi okusenyameni ukulinganisa, kodwa ke kuxela ukuba kukho owenene uThixo ndaweni ithile oyinene ngenyaniso. Kwaye yathandaza bawo wasezulwini ngokuhlwanje ukuba siya kuba ngabomqondayo uThixo ukuze sibone ukuba wena ulapha naba bantu basemgceni xa bedlula ngalo mgca, Nkosi. Kuba senza oku ngokuba senze isithembiso kubo. Kwaye wena uthe le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo, naba abazalwane abangabalungiseleli bemi apha, amadoda owakhethileyo phambi kokusekwa kwehlabathi ukuba babe koku bakuko ngokuhlwanje. Wayazi phambi kokusekwa kwehlabathi ukuba siya kuma apha ngobu busuku, ngoba wena awunasiphelo. Ke siyathandaza bawo wasezulwini ngokuhlwanje ukuba njengokuba aba bantu bagulayo, bakhubazekileyo, iimfama, iziqhwala, abaphethwe ngumhlaza, nokuba yintoni na enokuba yiyo abagqitha ngalo mgca, bangabangaqonda ukuba walathi xo owazi iimfihlelo yentliziyo uya kubaphilisa ukuba nje bayakuthi bayamkele. Bajonge nje ze baqonde. Umntu owajonga kwinyoka yobhedu njengombingeleli, intwana yobhedu, wayengenakuze aphiliswe ngenxa yokuba engenako ukuyiqonda eyona nto yayiyo. Kwaye namhlanje, Nkosi, kusafana. Ukuba bajonga kwisipho bacinge ngaso ngokuba sisenokubanceda, abanako ukuqonda. Kusekungqinelweni kobukho bukaThixo olapha ezokuphilisa. Siphe oko bawo kwangakungenziwa egameni likaYesu. Amen. Ndifuna umdlali wepiano omncinci ukuba unako indoda okanye umfazi nokuba ngowuphi, aye ngaphaya aze asidlalele le ngoma enkulu inyanga ngoku isondele, onovelwano uYesu, ukuba unako naphinana apho akhoyo umdlali wepiano ngoku leyo yi. Ndikhumbula enye kweyokuqala inkonzo yam yempiliso eFort Wayne eIndiana, intombazana encinci yomAmish ihleli idlala ipiano enkulu inyanga ngoku isondele, onovelwano uYesu. Umntwana omncinane waziswa kum eqongeni wayekhubazekile. Ngaze ngethuba ndisathandazela loo mntwana, waxhuma waphuma ezingalweni zam, wabaleka ukunqamleza iqonga. Unina wawa isiqaqa, umakhulu wajula itshefu phezulu eqalisa ukukhala. Yaza le ntombazanana yomAmish ngoku ingazi kwanto malunga nobuPentecosta, ngoba wayengowebandla lamaAmish, kodwa wayedlala. Iinwele zakhe ezinde zawa phantsi, waphakama ekumoya, waqalisa ukucula ngeelwimi ezingaziwayo. Yaza kwaye ngesingqi salaa ngoma abe namaqhosha epiano enyuka esihle idlala. Inyanga enkulu ngoku isondele, onovelwano uYesu. Amen. Nguye izolo namhla naphakade. Ngoku masithandaze ngoku njengoba ngoku wonke umntu phandle phaya sithandaze. Nina bantu beza ngomgca xa sibeka izandla phezu kwenu, khumbula uYesu wathi ukuba ungayikholelwa uya kuphiliswa. Niyayikholwa? Ngoku masiculeni sonke ngoku. Inyanga enkulu sondele, ono velwa nu Yesu uyateta. Masivaleni nje amehlo ethu njengoko sisacula. Hliziyo uzivizwi lika Yesu. Esimyori isimwe kweserafi ngoma, elimyori igama kwalwabantu lwimi emyo. Wawo uThixo, shukuma phezu kwabantu ngoku
yacula oh yeah so sikelelekile yeah esu ngulu
ngoku njengokuba nidlula ngoku yena ulapha thabatha ilizwi lam okanye ulikholelwe ngokwakho yena ulapha wonke umntu emthandazweni ngoku ngenxa yabantu.
Sing it right with me. He speaks the king heart to cheer. Oh, Lord.
Oh, sing ya kolwa. Oh, go. Sing ya kolwa. Zongi zinto ziyenzeka. Ungosi ndiyakholwa.
Bonke abakholwayo phakamisani izandla zenu kanje nithi ndiyakholwa. Apha kuhleli indoda ihleli apha. Isizathu sokubandolule ukuthetha. Iyafa ngumhlaza, uminge ntonga yakhe. Akukho ndlela ehlabathini yokuba laa ndoda ingaphila ngaphandle koThixo. Inomhlaza konke ukunqumla isisu, kwaye uza kufa ukuba akukhange kube ngenceba kaThixo. Kwaye ndinganje bendi ilizwi lenkuthazo kule ndoda. Wena uyazi ukuba oogqirha abanako ukukwenzela nto ngoku. Ungaphaya koko, uyabona? Kwaye unethuba elinye qha, kwaye lona likuKristu, uyabona? Kwaye mzalwana ndiza kufa ngenye imini nam kuza kufuneka uhambe ukuba uYesu ulibazisekile. Kuza kufuneka ndihlangane nawe ngaphaya umi phaya kwindawo yomgwebo. Kwaye obu busuku uyazi kanjengakumabonwa kude. Umabonwa kude ucholachole ukuba lonke ixesha sishukumisa umnwe nantoni na ishicilelwe. Ilizwi ngalinye esilithethayo lishicilelwe. Ngoku uyabona umabonwa kude ukungqinile oko. Ngoku umabonwa kude akawenzi umfanekiso, uhambisa njengemijelo elaliza alingenise kumabonwa kude. Uyabona akawenzi ngokwakhe. Wayekhona umabonwa kude xa uAdam ehamba emhlabeni. Wayekhona umabonwa kude xa uMoses esiza ngolwandle olubomvu. Wayekhona umabonwa kude xa uEliya wayesentabeni yeKarmel. Yabona kodwa basandula kumbhaqa ngoku, yabona. Yaye ngoku kwiindawo zonke nayiphi na intshukumo esiyenzayo naso sonke isandi sidlala ushicilelo oluya kuhlangana nathi emgwebeni. Nayiphi na intshukumo esiyenzayo imele ukuhlangana nathi phaya. Ndimelwe kukuphendula ngamazwi onke endiwathetha kuni njengomlungiseleni. Ndimelwe kukuyenza ngoba uThixo uza kundiphendulisa ngayo. Ngoku ukuba ndinganako ndingakuphilisa ngoba unexeshana nje elincinci ukuba akukho ngoThixo. Ngoku ndihlile ndeza kukuthandaza phezu kwakho konke endikwaziyo ukukwenza. Mzalwana, nayiphi na into ehlabathini ndingayenzela indoda ehleli phaya ikuloo meko bendinoyenza. Kwaye makhe ndikubuze, yabona wena sele uphilisiwe ngoba uYesu wathi unjalo. Ngemivumbo yakhe saphiliswa. Ngoku ukuba ubunganako susela emazantsi entliziyo yakho, yamkela oko, awusayi kufa ngoku kodwa uya kuphila. Ngoku uyabona, ngoku siyazi ukuba umabonwa kude iTV ingena idlule ngeli gumbi. Siyakwazi oko, asiyiboni, asinako ukuyibona. Amehlo ethu awenzelwanga, izimvo zethu azinako ukuyichola-chola. Kuthabatha umbhobho owenziweyo okanye nantoni na eyiyo ikristal ukuyichola-chola. Ke ngokunjalo uThixo ukhona, thina asimboni yena kodwa siyazi ulapha. UYesu Kristu ikwanguye, jonga usandula kuziveza nje uhlobo wazenza ngalo yena. Ngoku ngokumalunga nempiliso, ukuba yena ebemi kanye apha ngoku ebengayi kukwenzela okungaphezulu, yabona, hayi enye into, kuba unyana kaThixo ebemi kanye apha njengoko yena elapha. Yena ulapha kodwa ebengenakukwenzela okungakumbi ngokuba yena sele ezibonakalisile elapha, yabona. Waye yena ulapha kanye ngoku njengokufanayo ukuze akuphilise, akwenze uphile. Nalaa ntombazana incinane phaya indixelele yathi ucele intsikelelo waze waprofeta okanye ukuthile phezu kwakhe ukuba aze abe nomntwana. Ehleli kwesasitulo samavili waza kwanjalo umfumene umntwana wakhe. Kwaye ngoku inenekazi elincinci elihleli apho ngoku ebenotyando lwedlala lwaze lwamgogekisa. Kahle sibona nje okuninzi kwezo zinto zisenzeka. Ngo wena umncinane dade yakwazi ukuba ungowenene umKristu. Utheni uThixo ekuyeke wahlala apha andazi. Ndiyakholwa mhlawumbi kungokuba wena unalo ukholo uzama ukuba nokholo ukuze uphume apho yabona. Kodwa ngokujonga masingazami ukuba nalo masibe nalo njengoku. Yabona thina nje ina nje siza kuba phaya ukuphela kwayo yonke iza kuqala njengangoku saye siza kuphiliswa. Nani ninabantu baphaya kwezo zidulo yintoni okanye okanye nantoni na oyiyo. Khumbula nje ukuba uKristu ukhona. Ngoku uthi ingaba ukho othile, ingaba uyawubona umfanekiso wam uvela. Oh ewe, unamazwi kaYesu Kristu owawathetha xa wayelapha emhlabeni adlula kanye kweli gumbi awaze afe. Bangaphi abaziyo ukuba oko ngokwenzululwazi kuyinyaniso? Kuhle intoni yona? Ngoko umoya uthabatha elalizwi lalibhaliwe aze alenze libonakaliswe. Oh uzuko yena ulapha, ulapha njengangoku iNkosi. Thina nje sibone okuninzi yena wenze okuninzi sade ngahlobo luthile uyazi sangathi sikhubeka kuyo. Ukuba besinokuqonda hayi nje okuthile okuqikelelweyo okuthile okuyintetha yemfundo yenkolo kodwa ubungqina bokuba yena wathembisa ukuba uya kuzibonakalisa ngokwakhe kulo mhla. Naku yena eyibonakalisa kanye apha phambi kwethu njengangoku. Enjani ukumangalisa into? Akumangalisi okuya? Ngoku uyakholwa. Ingaba uyayikholwa na? Kholwa ukuba awusayi kufa, uza kuphila. Kwaye uya kuhlonela uThixo, uza kuhlonela uThixo. Wakha wabhaptizwa, ungumKristu andithi, kwaye ungumKristu. Kuhle, ufuna ukuphila ngokuhlonela uThixo. Ngoko hamba uye kuphila, mzalwane wam. Egameni likaYesu Kristu, phila. Kwaye dade, ufuna ukuhamba ngenxa yozuko lukaThixo, uze unakekele umntwana wakho. Ngoko hamba dade. Egameni likaYesu Kristu. Nina nonke ngabanye kuni, yenzani kwaloo nto inye. Egameni likaYesu Kristu. Ningayilibali le Westward Home Motel apha ngokuhlwanje. Ubukho bukaThixo bubonakaliswe apha. Yena akamkhethi wabuso bamntu. Ufuna nje ukuba wena ukholwe. Ingaba niyamkholwa yena ngoku? Amen. UThixo anisikelele. Masithobeni iintloko zethu ngoku. Andazi ukuba bakhethe bani na ukundulula. Mzalwane umushekiye. Apha, yiza kanye apha mzalwane, yena uza kundulula ngomthandazo, uThixo akusikelele.